Everybody agreed, Brother Branham, that if you wanted to stay till 6 o'clock, 5 or 6 o'clock, you can just take all the time you want. Brother.
Thank you very much.
Nobody has to go home before 5, 6. So we appreciate it if you would take. And just before I turn it to Brother Branham, there was a man that was here last time that he was here to speak to us that had cancer. And then he was called out in the meeting at Brother Mac's church and told what he had.
And then, Isaacson.
Good morning, friend. You must sit down. Good morning,
friend. Kuhle kubuya kwengemuva lokodelo niyazi thina ngiyakholwa isikhathi sokugcina ngangelapha ngabiza le ndawo ngemuva kokwadulo yilapho ngokuvamile sithela khona inkosi noma lapho kwatshelakala khona ngesinye isikhathi ngenkathi umose wayelusa izimvu ngemuva kokwadulo lo mfo lapha ngimcoshile esibukweni esibukisa emuva esikhashaneni esedlule eza yedla ngezwa ngolunye usuku wayesesibhelela ngangimkhulekela futhi lapha uhlezi lapha kulokhu kusa awu lokho kuhle ngijabule kakhulu wayenokopha futhi ngakho-ke zijabule kakhulu kumbona phakathi kulokhu kusa siyadabuka ukuzwa ngalo mfo wethu obeka-ke nathi isikhathi sokugcina lapha ube nomdlavuza esibhedlela siyazi ukuthi sinomhubhe owodwa kuphela ngaphandle kwalona uthinalowo umhubhe wokufa ukuthi sonke sizodingeka sihambe leyo ndlela noma ngabe thina yesilunge kakhulu oncele kakhulu wethu siyathwalana omunye nomunye ethuneni lo munye futhi nakuthi yesu wathi okholwa yimi akasoze afa kodwa lokho ukufa okuyikho lapho akusikho lokho esikubiza ngokufa njengoba lapho ujesu wakhuluma ngolazaro wathi ulele futhi bathi awu sizowenza kahle uma elele kona-ke ujesu wathi wadingeka abatshele ngolwimi ababelwazi niyabo wathi ngenxa yenu ngiyathokoza bengingekho kepha ngiyahamba ngiyomvusa niyabo futhi lapho enza khona leso sicaphuni esimangalisayo sinasemfalweni ozwayo okholwe yimi unokuphile kuphakade akayi kwahlulelweni kepha wedlulile kufeni wangena ekuphileni mina ngingukuvuka lokuphila okholwa yimi nakuba wayefile nokuya kuphila ophilayo futhi akholwe yimi akasoze afa niyabo akasoze afa akukho ukufa ngempela kumkristu yena ukufa kusho kwehlukana kwaphakade futhi banje njengalapho sifa njengasemzimbeni wenyama njengoba sinjalo manje sihlukanisiwe komunye nomunye kodwa ngempela yilo mzimba yinto kuphela esikhombayo omunye nomunye ngoba siboshwe emizweni emihlanu ngubona ukulambetha kuthinto kokugela nokuzwa futhi inqobo nje uma sikabona noma sithintane omunye nomunye ngani sinobufakazi obubonakalayo ukuthi silapha uma ngubuthe futhi ungakwazi futhi ungaboni khona-ke ningathintana omunye nomunye futhi thina noma sizwane omunye nomunye futhi imizwa yasemhlabeni imemezela omunye komunye
but really kodwa ngempela
ngokuzubala azingaze sibonane benikwazi lokho na azingaze sibonane uzwe into ethize ikhuluma iphuma emzimbeni lapha leyo elingisa noma yini engaphakathi ngakho-ke uma sixoxa omunye nomunye asikhulumi ngempela emzimbeni umoya ngaphakathi kodwa umzimba uyinto ekhomba umoya ongaphakathi futhi ngakho-ke uma sikhuluma omunye nomunye ngokushesha singaqonda khona lapho noma ngabe singabakristu noma qabo ngoba kukhona inhlanganyelo emoyeni esikhuluma ngawo niyabo ukuthi kuyadlidlizisana kokunye nokunye ukuthi ngabe singabakristu noma qabo ngakho-ke asikaze sibonane ujesu akekho oke wabona unkulunkulu kepha ozelwe nguyize umbonakalisile niyabo ngamanye amazwi unkulunkulu wakhonjwa umuntu kankulunkulu wakhonjwa emzimbeni inkosi ujesu kristu ngakho wayengumfanekiso oveziwe kankulunkulu noma unkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo ngomfanekiso niyabo ngomfanekiso umuntu unkulunkulu ebonakalisiwe kithi wayengunkulunkulu ungesiye umuntu wesithathu noma umuntu wesibili wayengumuntu unkulunkulu wayengunkulunkulu yena uqobo ezikhomba yena uqobo ukuze sizokwazi ukumthinta kuTimotheu wokuqala isithathu ishumi nesithupha kuvunyiwe lokho kuphikisana inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa noma wenziwa waziwe enyameni kumangaliso lokho na uNkulunkulu futhi sasingeke simqonde uNkulunkulu lapho ehambe ngensika yomlilo nokunye nokunye njengoba enza kodwa samqonda ngenkathi eba ngomunye wethu niyabo ngenkathi eba ngumuntu kunake wayengakhuluma nathi futhi singamthinda simphathe simthinde nakho konke futhi njengoba umbhalo usho ngokucacile ukuthi simphathile uNkulunkulu niyabo ngezandla zethu samthinta ngezandla zethu
God is in man and he's identified
uNkulunkulu semtweni futhi zikhomba yena uqobo namhlanje ebandleni lakhe umKristu ozele ngokusho uNkulunkulu ekhomba yena uqobo ukuthi uhlala enguNkulunkulu futhi izwe langaphandle liyokwazi uNkulunkulu kuphela lapho bebona uNkulunkulu kuwe nami ileyo ndlela kuphela bazokwazi ngayo uNkulunkulu yilapho siyizincwadi ezilotshiwe incwadi yombhalo sivunywa ngabantu bonke futhi ukuphila sikuphilayo kubonakalisa kungaphakathi kithi umuntu ukhonjwa ngemisebenzi yayenzayo ngakho imisebenzi yethu ifanele ibe mihle niyabo ibe mihle njalo ngoba simelele inkosi yethu Jesu Kristu lokho yindeyo eyisimangaliso kanjani ikakhulukazi lapho indoda endala njengami ima lapha futhi icabange ngempilo efiphalayo esihambile esikhathini esidlule futhi sibhekene nekusasa liphakade futhi sazi ukuthi uma lokhu kuphila kuphela lokho ebenginamathemba kukho bengiyoba ngumuntu olusizi kakhulu kulokhu kuse kodwa ukwazi ukuthi lokhu kuphila kuphela kube yisithunzi salokho esifanele size kungukubonakaliswa ngoba ngeke kwaba yinto ephelele uNkulunkulu ayenza uNkulunkulu akenzi lutho olushabalalayo niyabonga uNkulunkulu phakade futhi ngakho ke lokhu kuphila esiphila kukho manje kubonise kuphela lokho okuphambi kwethu lokho ngempela okungasoze kwafa umzimba ongasoze washabalala kuphila kungeke kwathathwa niyabonga futhi ngakho ke imibhalo uqinisile uma uithi sinokuphila okungena phakade sinokuphila okuphakade asisoze safa niyabo ngoba uma uzalwe kabusha uba yingxenye kaNkulunkulu niyabo ungowe phakade njalo njalo awusoze wehluleka yingxenye kaNkulunkulu ngoba uyindodana yakhe manje ngingahle ngithathe linye igama futhi ngithi igama lami elinye igama elithize ngingahle ngithathe igama likamama wami uHavi ubekungaba ngelisondele kuna wonke kimi emhlabeni umama wayenguHavi bese kuthi ke ngingahle ngithathe igama likaHavi kodwa noma kunjalo igazi lizofa ngazi ukuthi ngikuBrenham niyabo ngoba ngiyingxenye kababa wami futhi inqobo nje uma ngisenegazi kimi ngisazobe ngiyilokhu ngiyingxenye kababa wami niyabo kunjalo futhi uma ngizalwa umoya kaNkulunkulu ngiyingxenye kaNkulunkulu yilokho kuphela ngikhonjwe naye niyabo ukuthi ungubaba wami khona ke impilo yami ifanele ibonakalise yena njengoba impilo yami ibonakalisa ubaba wami wasemhlabeni emfanekisweni ayeku mina bathi ngibukeka ngifana kakhulu nobaba wami ngakho manje ke ngakho ke umfanekiso wakhe ubonakaliswa kimi futhi ubaba wakho wabonakaliswa kuwe nabazali bakho futhi ngakho ke uNkulunkulu ubaba wethu ubonakalisiwe kithi lapho sizalwa futhi salandela lapho emfanekisweni wakhe manje ngiqala ukukhuluma angifiki neze endikimbeni yami ebengizokhuluma kini ngayo bengithale njalo ngiyothokozela umhlangano osendlini umhlangano omkhuleko wasekotishini njengalona ngaphezu kokuba ngiqagela ukuthi abantu bangacabanga ukuthi bengiyokuthokozela ngoba imihlangano emihle kakhulu nezikhathi ezinhle kakhulu zenhlanganyelo ngokuvamile ziba semhlanganweni omkhuleko omncane wasekotishi kanje lapho ngizwe khona kusondela kwedlula konke kuNkulunkulu kulapho nje imbijana encane yamakholwa iza ndawonye futhi lapho siyekhona manje lokho kuza ngicabanga ukuthi sihlezi lapha amashumi amathathu amashumi amane amashumi amathathu ngiqagele noma into enjalo ngibala izingane ngingeke ngazi ngimuhle kakhulu ekubaleni zinombolo nje ukubuka phezulu kweqembi elincane labantu ngoba kunelinye amakamelo lapha niyabo engingabona abantu ku manje kodwa uma sihlangana ndawonye kanjena ngizokuthi sinokusendela esingakutholi uma singaphandle kwelikhulu ibandla likhulu thina singazizwakalisa ingakho kulokho kusa ukuthi ngicabangile ngiza ngehlela lapha ukuthi ngizokhuluma ebandleni lapha kulokho kusa futhi kumelusi walo mncane othandekayo ngakho ngijabule kakhulu ukubona abaningi babangane bami lapha ustrikers nabo bonke labo engingaba abonanga isikade sithi
and I would speak this morning to you, my
new year's message that I have planned for speaking next Sunday. I have planned for speaking next Sunday at Phoenix Auditorium. Ngoba phakathi lapha ngicabange ukuthi mhlawumbe benza amatape phandle lapho awo lokho mina mhlawumbe umoya ongcwele ubuzo nginike umcabango ongcono lapha phakathi nje kwesike njalo sabakholwa khona ke mhlawumbe ubuyo baseFinix maphakathi niyazi lapho ukukholwa nokungakholwa nezinkoloze naye yonke into ecutshwe ndawonye bese kuthi ke uma abazalwane bebene futhi badedele abathepha phume ukuthi bekuyoba ngcono ukukwenza ngaleyo ndlela ngoba ubuzoba netape engcono ukusuka lapha. Ngicela abafana ukuba bahlele umsindo wokuqala futhi ngenkathi ngifika kulokhu kusa umfowethu Terry ungitshela ukuthi umsindo ubukahle ngakho lokho kuhle. Ngakumanje asiqale ngaphambi kokuba sisondele kulolu daba olunesizotha futhi ngiyazi ngiyakholwa abashilo ukuthi abanye benu bahlalela ukudla kwasemini kuzoba khona ukudla kwasemini lapha ezinkundleni noma endlini noma into ethize ndawonye lokho kukahle kakhulu impela nje ngiyakuthakasela kunibona nonke nibuthana ndawonye. Futhi ngezokuthi ukuthi umlayezo wami kulokhu kuza uqondiswe ebandleni likaNkulunkulu ophilayo niyabo futhi kungukuthi ngiyakholwa ukuthi lene yingxenye yalo ihlezi lapha kulokhu kuza. Futhi manje ngaphambi kokuba size kuleyo ngxenye enesizotha asikhothamise amakhanda ethu kwesikhashana nje senze lo mkhuleko.
Our Heavenly Father, we are so grateful to you that we can even
Baba wethu wasezulwini siyabonga kakhulu kuwe ukuthi singaba ngisho nenhlanhla ukukhuluma kuwe njengobaba wethu ngokuba ukuthi baba kusho ukuthi sizalwe nguNkulunkulu omkhulu owadala amazulu nomhlaba. Futhi sijabule kakhulu ngalenhlanhla ukuthi singacabanga izinhliziyo zethu futhi khona-ke ukuthi singamadodana namadodakazi akho. Futhi khona ukukubona ngokuqinile uzikhomba wena uqobo phakathi kwethu ukuthi wena ngobaba wethu ukuguqula imicabango yethu isuka ezintweni zezwe futhi ukuguqula izinjongo zethu nezimpokophelo nezimo zokuziphatha naso sonke isigaba sethu ukukuthanda nokukukholwa futhi ukwazi ukuthi izithembiso zakho ziqiniswe. Sibuthele lapha kulokhu kusa kule ndawo esiyibiza ngokuthi ingemuva lokwatule noma ngiyibiza kanjalo ngicabanga lokho isizathu ngisho lokho Nkosi akusikho ukubonakalisa noma yini phezu kwaleli qembu elincane labantu kodwa kwanoma yini ebingaba eyisimo sokuba ncane.
But I'm trying to think.
Kodwa ngizama ukucabanga ukuthi kwakungumose inceki yakho wayengemuva kokwadule mhlawumbe nje yena nezimvu zakhe mhlawumbe umkakhe uziphora no loGereshomi indodana yakhe kungahle ukuba babehambisana ngokuthi angazi.
No, but it was there that they had an experience. A change that
kodwa kulapho ukuthi babenesipiliyoni esaguqula lowo mprofethi ukusuke kubeni igwaleni ibalekayo kuye enkonzweni kaNkulunkulu owayemgcobela umsebenzi ngemuva kwegwadula.
It was there that the pillar of fire that was made manifest for the
kulapho ukuthi insika yomlilo yenziwa yabonakaliswa ukuqala empilweni yomuntu esiyaziyo lowo mlilo wawulele emuva esihlahleni esincane kwegwadula futhi asishana. Kodwa ngokuyinkazimulo kaNkulunkulu izibonakalisa yena uqobo kuleso sihlahla ukuthi uMose umprofethi ekhumule izicathulo zakhe wasondela eduze kwaso futhi wayalwa nguNkulunkulu ukukhulula isizwe sabantu bakaNkulunkulu. Kwangathi kungaba njalo futhi namhlanje Nkosi ngemuva kokwadula ukuthi manje siyakhumula njengoba kwakunjalo izicathulo zethu izigqoko zethu okwethu konke futhi sikubeka phansi ngaphansi kwesiphambano sikaKristu futhi sithi nangu mina Nkosi thuma mina. Busisa lo melusi lapha mfowethu Isaac Sini umfowethu sikhulekela ukuthi uzombusisa yena nomkakhe nabancinyane bakhe umfowethu Striker nomkakhe nabancinyane nabo bonke abanye abamelelwe lapha kulokhu kusa.
And we've assembled here, no Lord, not for some great
futhi sibuthele lapha qhabo nkosi hayi kwinkazimulo enkulu ethize noma kuba saziwe njengabaholi noma bani isikhulu sento ethize kulo silapha nje njengamakholwa zithobile silapha ngoba siyakuthanda futhi siyathandana futhi njengoba sibonana umunye nomunye futhi njengoba sihlaka ndawonye sitshela ukuthi kubonakala kungokukaNkulunkulu kakhulu kuqoqana ndawonye njengoba ikholwa ngalinye lizihlanganisa lonoqobo endaweni ethize yodwa futhi uJesu athi uma niyokwenza lokhu egameni lami khona-ke ngiyoba phakathi kwenu futhi siyazi ukuthi ulapha kuloma kithi inkosi futhi uma lawa inothi elincane nginalo libhalwe lapha nemibhalo ukubhekisela kuyo kuphumile endleleni kulokhu kusa komcabango ukuthi uzosenza sicabange khona-ke nkosi siyakweqa lokho futhi yenza njengoba usitshela ukuba senze sibusise manje ngokuba sicela lokhu egameni likajesu kristu amen manje ekufundweni kombhalo kwakuvame ukuthi mina ngaphambi kokuba ngibe neminyaka eminingi kangaka kimi ukuthi ngangingakhumbula kahle futhi ngalezo zinsuku izinsuku ezincane angiwuthathanga umlayezo omude mhlawumbe imizuzu engamashumi amathathu noma yinto ethize ngangitshala ngo emcabangeni owodwa futhi ngakugcina engqondweni yami kodwa manje isizathu ngibamba le mihlangano emide manje kungenxa yokuthi ngiyatheyipha niyabo futhi le teyiphu abafana lapho beyitheyipha izokuqala esikhathini esithize mhlawumbe manje ekuqaleni komkhuleko futhi iya kweziningi izindawo eziningi ukuzungeza umhlaba ngokuphathekayo ngakho manje sizokhuluma kulokhu kusa okonyaka wami omusha esikubiza ngomlayezo wami unyaka omusha ngizamile ngibe nemilayezo emithathu kakhisimuzi futhi ngiyazi ninabantu ezansi lapha ngemuva kobhatulo uthola lawo mathephu futhi kuwami kuwami umlayezo wokugcina phezulu ebandleni noma iduzeko umlayezo wami wokugcina wawungoo ukukhanya futhi uma ungenayo leyo teyiphu ngineqiniso uzoyithokozela ngayithokozela kakhulu impela kuphefumulela kwayo inkosi eyanginika khona manje namhlanje njengoba sibhekene nonyaka omusha ngifuna ukucabanga hayi njengokwedlule kodwa ngifuna kubuke esikhathini esizayo niyabo njengoba uPaul wathi ngikholwa ngokwedlule ngijonga emgomeni niyabo ukubizwa okukhulu kwaphezulu futhi njengoba kuveziwe njengokubuka emuva ngesibuko semoto sibuka lokho esesikwedlulile uma sibuka esibukweni sibuyisa ngemuva manje asizame ukubeka umlayezo namhlanje njengokubuka ngesibuko esibukisa ngemuva bekuyothatha isikhathi eside kakhulu niyabo izinto inkosi ezenzile futhi nonke niyazazi izinto ezinkulu inkosi yethu ebizenza kwezinye zezinto ezinamandla kunazo zonke ngake ngazibona empilweni yami yedlula nje ezinyangeni ezimbalwa zokugcina futhi kodwa manje siyabonga kakhulu ngalokho okuye kwaba khona kodwa manje sibheke phambili sibheke lapho esiqonde khona futhi kulo 1964 futhi manje uma nina lapha nithanda kufunda noma ngithanda ukufunda eminye imibhalo ngoba konke lokhu kusekelwe phezu kwezwi likaNkulunkulu elingcwele futhi kungishiya manje cishe ngehora nemizuzu eyishumi nanhlanu okwalethe yiphi futhi inkosi ivuma ngizozama ukuyikhipha ukuze nibe nedina lenu ngiyanibonga ngokungitshela ukuthi nginakho kuze kushayele sithupha nqoku lobu busuku lokho bekukuhle kakhulu manje sibheke ibhayibhelini ezindaweni ezimbili izincwadi ezisondelene ndawonye kusetestamenteni elidala ngithatha indikimba ukufunda usuka ezindaweni ezimbili Isaya omashumi ayisithupha nambili namahubo amashumi ayisithupha manje uIsaya amashumi ayisithupha nambili sizophenya ukufunda kuqala
and in this we are minded
futhi lokho sikunjuza ngamandla amakhulu enkosi yethu uNkulunkulu futhi ukuthi inkulu kangakanani nokuthi uNkulunkulu wethu unamandla kangakanani ngiyaxolisa ngoIsaya amashumi ayisithupha esikhundleni samashumi ayisithupha nambili uIsaya amashumi ayisithupha ulungile manje sifunda lokhu uIsaya amashumi ayisithupha kwelokuqala nelesibili Vuka futhi ukhanye ngokuba ukukhanya kufikile inkazimulo yenkosi iphumela phezu kwakho ngokuba bheka ubumnyama buyasibekela umhlaba nesigayegaye abantu kepha oyinkosi uyakuphakama phezu kwakho nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho.
Gross darkness upon the people.
Isigayigaye phezu kwabantu kulena kusobala lokhu ukuprofetha kosuku esiphila kulo manje.
Now, let us turn
manje siphenye khona-ke amahubo ngiyakholwa ukuthi ngingahle ngithi kudideka kancane lapho engibhale khona imibhalo phansi lapha ngingathi ngiphuthuma izolo ebusuku ekuyibhaleni ngibhala lokhu amahubo angamashumi ayisithupha nambili kwelokuqala kuya kwelesishiyagalombili.
Truly my soul waiteth upon God.
Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela. Insindiso yami vele kuye. Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami. Inqaba yami angiyikunyakaziswa kakhulu.
How long will ye imagine mischief against a man?
Koze kube nini nisukele umuntu ukuba nimbulale nonke njengolwengemeyo, njengotonga olwengemeyo lunjalo nothando ludulikayo. Yebo bathunga icebo lokumuyisa ekuphakameni, bathanda amanga bayabusisa owabo ngomlomo wabo, kepha ezibilini zabo bayaqalekisa. Sila.
My soul waits.
Phefumulo wami zithulisele kuNkulunkulu kuphela ngokuba amathemba lami livela kuye. Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami. Inqaba yami angiyikunyakaziswa.
In God is my salvation and my glory.
Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu, idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kukuNkulunkulu. Themba kuye ngezikhathi zonke, nina bantu nithulule eyenu izinhliziyo phambi kwakhe. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Sila.
Now,
manje uma niqaphele ekufundeni kombhalo lapho emahubweni bekulokhu kuqhubeka ukuthi uNkulunkulu idwala lami, niyazi ukuthi idwala limele yini ebhayibhelini na?
A rock in the Bible here represents the revelation of God.
Idwala ebhayibhelini lapha limele isambulo sikaNkulunkulu. Niyabo, uNkulunkulu isambulo sami, uyize, niyabo, isambulo sezwi yidwala. Isizathu uPetro ngelikelanga lapho uJesu wayebuza umbuzo, umuntu usho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Uthi omunye wabo wathi ungu, abanye babo bathi unguMose noma u-Eliya, uJeremiya noma omunye wabaprofethi. Kodwa lowo kwakungesiyo mbuzo, wena uthi ngingubani na? Yena uPetro wakhuluma lamazi edumile wathi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi busisiwe wena Simoni, indodana kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini. Futhi phezu kwaleli twala, niyabo?
And David speaking here, God is our
David,
rock. God is our rock.
When God has been revealed to us, that becomes our rock.
God is
our
rock. Now, my text for this morning is an odd word, shalom.
Manje indikimba yami yalokhu kuza igama elinqaba shalom. Shalom ngesiHebheru lisho ukuthula, futhi lokho engikushoyo ebandeni kulokho kuza shalom, lokho ukuthula. Ngesifinishi libizwa ngokuthi yumalale raha, ukusho ukuthi ukuthula kukaNkulunkulu phezu kwakho. Rahwa uNkulunkulu, niyabo, ukuthula kukaNkulunkulu. Shalom.
My New Year's message is to the church elected in Jesus Christ for 1964.
Ndizo wami wonyaka umusha ungowebandla lekhethiwe kuJesu Kristu lika 1964. Hayi nje amaqembu webandla kodwa abakhethiweyo, ninikazi, ninikazi lebandla, umlobokazi kaKristu, niyabo, yilowo engikhuluma kuwo.
Facing here in our two
sibhekela pha izindabeni zethu ezimbili esizifundile, imibhalo emibili njalo, ukwehlukana okukhulu umunye komunye.
In Isaiah it says, "Rise and shine."
Isaiah, uthi vuka ukhanye ngoba inkazi mbuli kaNkulunkulu ifikile kuwe. Ukukhanya kulapha. Bese kuthi ke lona impela ivesi elandilayo uthi isigayekaye siphezwa lababantu.
And then when we are in a mixture,
futhi khona-ke uma sisenhlanganiseleni yokukhanya nobumnyama futhi khona-ke ukwethula kwami ebandleni ngokuthi shalom ukuthula asitshole ukuthi kumayelana nani niyabo sibhekene kulo nyaka nakho kokubili ubumnyama nokukhanya.
We are the world
yizwe likwesinye sezikhathi eziyinxushunxushu kakhulu zobumnyama elake laba kukho futhi nokho lime phakathi futhi ukukhanya kubusisiwe elake lakhanya kukho.
And there is the difference
futhi kukhona umehluko ufana njengoba wawunjalo ekuqaleni lapho kwakunesigayikayo phezu komhlaba futhi umoya kaNkulunkulu wahamba phezu kobuso bamanzi futhi wathi makube khona ukukhanya.
And God separated the light from the
dark. UNkulunkulu wehlukanise ukukhanya ubumnyameni futhi ngiyakhona ukuthi manje siphila kulelo horo futhi ukuthi lapho uNkulunkulu wehlukanise ukukhanya ubumnyameni futhi ubucindezelela ngakolunye uhlangothi lwezwe ukuthi ukukhanya kungahle kubonakaliswe.
And we are
Njina siyikhona-ke ibandla sizathi ngithi shalom kubo yingoba lokho ngukuthula kukaNkulunkulu lokho engifuna kukulethe kini kulokukusa kunyaka omusha kungesikho ukubuka emuva kodwa sibuka phambili kusenu kosuku olusha kuze kukhona into ethize enkulu ebekwe ngaphambi kwethu lapho iminyaka ibinjabulo ebesiyibhekile kucindezela kuza kukukhanya okukhulu.
And now we can see it breaking over
singakubona kuvuleka kwihorizonte izinga lehorizontali kubhobokela phakathi kokufayo nokungafi. Sibona kubhobokela phakathi kwamazulu nomhlaba kusukela ekuguleni okuboshelwe emhlabeni nezwe elinenkathazo kuyosukwini olukhazimula kakhulu lokuphila okungafi nomzimba ongafi nomhlaba ongafi ongasoze wedlula.
It's shalom. Until the church.
Go, gungu, shalom, ebandleni. Manje kuyisikhathi sokukhanya sivikela abakholwayo. Kodwa isigayekaye kubani? Mina ngolunye usuku sasikhuluma umngani nami futhi sasikhuluma ngehora esiphila kulo manje sizathi ngikhethele ndawo ngizwe sengathi ngingavele nje ngitetele kwehle futhi ngikhulume nani niyabo. Kubonakala kunesikhathi esibhezi kwabantu ukuthi isikhathi esidabuyisa kakhulu engingacabanga ngaso. Bengihlala njalo ngenza konke kusemandleni ami ukuzama ekuphikisaneni nendoda ngamagama ezenkolo kodwa uma bengingakwazi ukuthatha isandla sayo emva kwalokho kungakhathaleki ukuthi into ingaba bukhali kangakanani. Bese ubamba izandla zayo futhi uthi lokho kusekukhanyeni kokuqonda okungcono phakathi kwethu uthi ngibe ngisamthanda umuntu kube sikho nje kukusho ngokusuka ezindibeni zami kodwa ngokusuka enhlizweni yami khona-ke angibophezelekile nhlobo ukuphuma lapho futhi ngizama ukukhuluma kubantu ngoba niyabo sifanele senze lokho sifanele simthande umuntu niyabo futhi sihambe phakathi kwabantu kuzo zonke izinhlobo zamaklasi nezinkolo zezehlukene nezinhlanga nezinkolo nokunyenokunye nokuzama ukubeka ibhayibheli phansi futhi uthi asikuxoxe hhayi ngesivumokholo sakho noma encwadini yakho yokuziphatha kodwa ngokwebhayibheli. Bese kuthi-ke hhayi mhlawumbe ngesinye isikhathi indoda iba ngebukhali ngempela kodwa uma ngibe nomcabango wodwa ukuthi bengingamthandi lowo muntu khona-ke ngazi into eyodwa umoya kakristu usukile kimi uma ngingezwa ukuthi angimthandi lowo muntu ukhona okungalungile ngami. Ngoba umoya kaKristu ngenkathi ekumbetheleni nabantu bakhe qobo beshayela izipikili futhi kuthi okudaliwe kwakhe impela akudalayo befaka izipikili akudalayo emuva enyameni yakhe yomuntu futhi nokho ngenhliziyo egcwele uthando wakhala baba bathethelela abakwazi abakwenzayo niyabo. Yabo, kunge siko noma ikuphi kodelela kodwa njengodade wethu isikhathi esiningi uma ngikhuluma nabo ngokugqoka lezo zingubo nokukhundeza nele zabo nezinto ezincane futhi umuntu ukuthi bayoqhubeka kanjani ezivumweni kholo zabo futhi futhi bakhonze ngaphansi kwalezo zivumo kholo nezinto futhi futhi bangabantu abalungile bangabantu abakahle kodwa nokho kubonakala sengathi bona bona baqondi kubonakala sengathi abakwazi ukukuthola ngani na ngiyabuyela ngonyaka olandelayo futhi esikundleni sokuba kube ngcono kubi kakhulu Ngoku uyaqhubeka njalo nanga utade wayenezindwele zinde ezithandekayo uyazigunda nansi indoda eyayibukeka sengathi yathatha ukuma kwayo futhi yaphumela into eyayingalungile isibuyele emuva ngqo njengenje ebuhlanzweni bayo nengulube kuziphixeni kwayo Niyaboyi buyela ngophandle kukho kubonakala sengathi kukhona ukuthize kushaya abantu bakithi kushaye yizwe ukuthi ababonakali benono nokuqonda kukhona kungalungile Njengoba nje uqaphele indoda namhlanje awubutholi lobo buqotho endodeni awubutholi kwabesifazane manje angikhulumi nge isizathu ngisekela lokhu ngokufinyelela kushalom niyabona Kodwa niyabaqaphela abesifazane osukini lwethu babonakali benalobo ubuntunikazi njengoba bake baba nakho bafana nje njengoba bafuna kodwa kukhona ukuthila okungeke kubavumele ukuba bakwenze kubonakala sengathi kunobunzima Kuthi tjela yini nenekazi ukuthi yalifanele lenza into enje nenje futhi nenekazi libuka lokho futhi likukholwe lokho lifuna ukukholwa lokho kodwa kunele thize licindezelayo ngenye indlela niyabo
Poor thing I feel sorry for her
Into ezihluphukelayo ngingi ngiyalidabukela ubanje kakhulu olwembile lunjalo leHollywood nezikhangiso kutelevision emsakazweni ephephandabeni emgwaqeni emafasteleni esitolo nezingubo zesibotheli nokungena kuni nendlela leyo abanye besifazane abahlangana naye ngayo
And it seems that
kukhona into ethize ukuthi nje abakwazi ukudonsa abasuke kuyo abantu bethu abasha abantu bethu abadala abaphakathi nendawo
There seems to be something among man
Kubonakala sengathi kunokuthize phakathi kwendoda indoda ibonakala injalo inalokho ukuthinta kobudoda eyayivamisa kuba nakho abesifazana banakho lokho ukuthinta kobufazane ababevamisa kuba nakho Uthe ndoda namhlanje indoda ayibonakala iqatha njengoba ayevamise ukuba njalo konke kuhle abaluthize bavune ukuqoka izicathulo zesikhumba esingashugiwe ezibukhwebezane futhi futhi bafuna ukuziphathisa kwabesifazane manje lelo iqiniso
It's
a scene njengokuphendukazelo sifazane ufuna ukukhondeza nele zakhe futhi aziphathisa kwendoda futhi indoda ifuna ukuziphathisa kwesifazane nebo futhi nokho ungakhuluma kubo futhi bangabantu abakahle ukukhuluma nabo abantu abakahle abanobungane abantu abanobudlelwane yini ebangela lokhu na yilesi sigayigayo ephezu kwabantu yinto ethize ebacindezelayo kukho
Like the Jews was in the days
Njengoba
ejala
amaJuda ezinsukwini uJesu afika ngazi emhlabeni uIsaiah wayeprofethe ngakho futhi wathi kuyoba khona babeyoba namehlo kodwa bayikubona nezindlebe futhi bayikuzwa futhi ingaleso sizathu uJesu wakhulekela ukuthethelelwa kwabo ngoba kufanele kube ngalendlela ukugcwalisa umbhalo futhi
ubuye selokuthi
futhi iBhayibheli likhulume ngalolu suku siphila kulo futhi lasho ukuthi lezi zinto ziyafika izikayikayi phezu kwabantu futhi siya kubona ukuthi kukhona ukuthize lokho nje kalula abantu bayafuna kodwa bakwazi.
Nicodemus
wakuveza ngesinye isikhathi phambi kwenkosi, Rabbi, siyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akakho umuntu ongenza izinto ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo.
But it was that darkness or blindness kodwa
kwakuyilobo bumnyama noma kuphupheka esizweni samaJuda ukuthi uMesiya angathatha kwabe zizo mlobokazi kwadingeka bamlahle.
And that's the gross darkness is up on the church.
Ujinezo isigayikayo ziphezu kwamabandla nezinto namhlanje. Ukwehleka ukubona ukukhanya kubaneka. Niyabo kubonakala kunokucindezela kunzima.
We take some of the notes today.
Bakhalela ivuselelo njalo futhi besebenza ngokumelana nakho. Niyabo bengaqondi ngaphandle kokuqonda. Futhi angisho lokho ngenjongo yokuzama ukuthi manje sibonile lokho futhi uDumo uNkulunkulu bona bekho kuyo. Angizami khona ukusho lokho ukuba ngithola abantu bakusabanga ukuthi awu Branham uneqiniso kuphela elikhona emhlabeni. Abo lokho iphutha niyabo.
Ngikuzo
kuphela ekukhanyeni kwehora esihamba kulo futhi nokuzuza kwabantu abazama ukufuna lokhu kukhanya. Qiniso Jesu wathi angekho umuntu ongeza kimi uma uBaba engamdonsi. Angekho-ke alibone leyo mbewu emisele ngaphambili futhi leyo kuphela ezolemukela kodwa sesifikile kuleyo ndawo futhi iBhayibheli lasho ukuthi ningokukhanya kwezwe.
The prophet said gross darkness.
Prophet wathi izigayikayi phezu kwabantu. Phezu kwabantu bezwe ngalesi sikhathi futhi lokho kuncamashiye sinako izigayikayi phezu kwabantu.
God in his great mercy. Ngokuyo
ngomusa wakho omkhulu njengoba bengihlale ngishumayela futhi ngazama ukukumela ukuthi uhlala njalo ekhombisa izihlakalo zakhe zakhe ezulwini. Izihlakalo zakhe ezinkulu kakhulu zenzeke ezulwini ngaphambi kokuba zenzeke emhlabeni.
He reflects himself. In other words, before Messiah came into a place where his ministry would start.
Yazibonakalisa noqobo ngamazwi ngaphambi kokuba uMessiah afike endaweni lapho inkonzo yakhe izoqala bavela ngaphambili inkanyezi ivele ezulwini ehola indoda endaweni lapho ayekhona izazi.
Ngoba
nizwile mlayezweni wami wokugcina ukuthi uNkulunkulu wasebenzana kanjani nezazi futhi inkosi ukuthi wabaphendulela iceleni ngephupho futhi watshela uJosefa ngephupho ukuthi angayinakekela kanjani inhlala kahle yendodana yakhe uqobo. Ngoba wayenephupho kwakukhona, iphupho lingokwesibili, into esukile kolunye uhlangothi. Ngoba abantu bangaba namaphupho angalungile, kodwa kwakungekho mprofethi ezweni ngalolo suku. Niyabo, kwakungekho mprofethi. Ngakho-ke uNkulunkulu kwadingeka asebenzise lokho ayefanele akwenze ngakho. Futhi asifundise ukuthi uNkulunkulu angasebenzisa amandla nakho konke esikwenzayo uma kwahlukaniselwe yena. Kodwa kuqala kufanele kwahlukaniselwe yena. Ngokuthi kuzindla kwenu okubonakalisa ngempela iphupho lakho niyabo, ngoba ngokuzwa kwanembeza umncane. Uma uzobhekisisa iphupho uzobona ukuthi yinto obucabanga ngayo noma yinto efana naleyo ngokwetshelekile oyibonayo futhi umqondo wakho mawube kuNkulunkulu. Khona-ke niyabo, ngakho-ke kubonakalisa yinto ethize yakhe futhi noma ngabe uyini akubonakalise yena.
Now, in the heavens above,
manje emazulwini phezulu uke waqaphela ukuthi ngibuka kulokhu ukukhanya esithombeni lapho ngaphandle kwe-Life magazine ukuthi umfowethu ohlala lapha kuleli khaya ukubeka odongeni lwakhe lokho kukhanya okungunxatathu. Kwenzekile njengacabanga uma noma ubani kine nalo ihumusho leBhayibheli lamsa uma uzoqaphela phezu kwekhava yalo umthathu emunye ukukhanya kukamthathu emunye kukhanya okunamakhono amathathu njengendingilizi yokukhanya.
And
When Dr. Lanza ran my special friend, translated the book of old Hebrews of God, I am going to go to the house. Ngaphambi kokukhanya okukhulu okungaqondakali wakhonjiswa emazulwini phezulu lapha ngaphezu kwe-Tucson Flagstaff lapho sasikhona na umfowethu ababili bendoda amadoda amabili aye nami ngalokho kuze lapho lokho kwashiwe izinyanga nezinyanga ngaphambi kwesikhathi kuzokwenzeka bobabili umfowethu Fred Sandman nomfowethu Gentleman behlezi lapho kulokukusa ngenkathi kwakulapho ngenkathi ukuqhuma kuqhuma futhi kungaziwa ukuthi lezi zinto zaziyokwenzeka futhi wangithumela muva kwathi isikhathi sasesisondela salezi zimpawu eziyisikhombisa ezazibambe izimfihlakalo eziyisikhombisa zebhayibheli lonke sasinamekwe nguphawu ngaphakathi ngalezi izimpawu eziyisikhombisa futhi kuthi kanjani lezi zingelo zezansi ngasemgwaqeni izithunywa zeminyaka yebandla kuvuliwe engxenyeni ethile yalokho kodwa ngehora lesikhombisa esithunywa sesikhombisa ukuthi zonke lezi zimfihlakalo ziyakuba zifeziwe nebo isithunywa sesikhombisa sasemhlabeni nebo lengelosi akhuluma ngayo khona-ke yayisemhlabeni ingelosi kuchaza isithunywa bese kuthi-ke emva kwalokho wabona enye ingelosi yehla kungesiyo ingelosi yasemhlabeni eyayinikezwe umlayezo lapho kodwa enye ingelosi enamandla ivele ezulwini nothingo lenkosazana ngaphezu kwayo futhi yabeka onyawo lwayo emhlabeni nasolwandle futhi yamfunga ophila kuze kube phakathi naphakathi isikhathi asisayikubabikho niyabongole ngaphambi kokuba aqaqe kulezo zimpawu eziyisikhombisa ukuze embula ukuthi wakhombise izimangaliso wakukhombisa kuqala emazulwini ngalelo suku bathathe izithombe konke kunqamula iningizimu ye-United States nase-Mexico lapho silenga manje kwi-Life magazine kuseyifihlakalo kubo kodwa kumemezele emazulwini ngaphambi kokuba kwenze emhlabeni uhlale kwenza lokho ukhombisa izibonakaliso zakhe emazulwini kuqala futhi ngisho emgamwini wezulu eliphezulu angibuyeli emuva ukufundisa ngomgamo wezulu eliphezulu kodwa nje ngikukhombisa ukuthi amazulu ayakumemezela emgamwini wezulu eliphezulu siyathola emthaleni uzikanyeza ukuthi wamemezela ibhayibheli lonke emthaleni womgamo wezulu eliphezulu
We find out there that he starts off.
Siyathola lapho ukuthi uyaqala. Wona impela impela umdiyabo wokuqala emgqamweni wezulu eliphezulu yintombi. Futhi umdiyabo wokugcina emgqamweni wezulu eliphezulu uliyo ingonyama. Ekhombisa ukuthi uJesu wayezofika kuqala emhlabeni ngentombi uyofika kwesibili njengengonyama yesizwe sakaJuda yabo uhamba utabula ezinhlanzini eziphambene nje ngaphambi kwalokho unyaka womdlavuza esiphila kuwo manje futhi wonke amazulu ayememezela ibhayibheli lasho manje ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngashumayela emihlanganweni ubuchungechunge ethabenekele ngeiminyaka yebandla yesikhombisa nina mhlawumbe nonke nayizo futhi lapho sengikuqedile kuyidweba ebhodini iminyaka yebandla yesikhombisa ukuthi ukukhanya kungena kanjani nokuthi ukukhanya kwaphuma kanjani futhi ngiqagele ninakho lokho mhlawumbe lapha ndawo ndawo kodwa kuphakathi kwethu empeleni siyazi
And the strange thing on the last
day,
The other day, we've had in the event of the history of the church sound,
manje kulukusuku sabanako esehlakalweni somlando webandla manje bhayibhelini inyanga imele ibandla futhi ilanga limele uKristu ngoba sitshela ukuthi esambuleni santuko seshumi nambili owesifazane wayeyibandla watholakala nenyanga ngaphansi kwezinyawo zakhe nelanga ekhanda lakhe izinkanyezi yeziyishumi nambili emqheleni wakhe ubungukuthi umthetho omdala wejuda lomthetho wawuphansi kwezinyawo zakhe wayewelele ngaphesheya ekukhanyeni kwelanga izinkanyezi eziyishumi nambili zingabapostoli abayishumi nambili abaletha imiyalezo ngithi manje ngaphansi kukamoya oyingcwele.
Now we find that the moon in the heavens is to reflect.
Manje sitshela ukuthi inyanga emazulwini ibonaka lise kukhanya kwelanga lapho ilanga lingekho lisinika ukukhanya kuba kuze. Kodwa noma kunjalo kunendaba ukuthi likubonakalisa kanjani kuze lokhu kungeziki ukukhanya kuphelele ngoba kuyabonakalisa futhi ilanga likhanya ngokumelana nenyanga futhi inyanga ibonakalisa ukukhanya kwayo uma ilanga lingekho. Kodwa uma ilanga liphuma khona ke inyanga ayisadingeki lokho.
And today the church
futhi namhlanje ibandla libonakalisa ukukhanya kwendodana kaNkulunkulu engekho. Ibandla libonakalisa ukukhanya ngoba wathi izikashana nezwa ngeke lingibone kepha nokho niyongibone nina ngokuba ngiyakuba nani ngisho kini kuze kube sekupheleni konyaka. Imisebenzi engiyenzayo ukukhanya akubonakalisayo futhi akukho kukhanya ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu kwakukho lelo langa yizwi likaNkulunkulu.
In the beginning God said let there be light.
Ukuqaleni uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Futhi ngenkathi izwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe ngenkathi izwi likaNkulunkulu selibonakalisiwe kwakukhona ukukhanya. Uqala uNkulunkulu wakukhuluma ukuba ke akubonakalisanga na kodwa ke kwakungakabi ukukhanya kodwa lapho ikukhulumile futhi khona ke kwabonakalisa kwaqinisekiswa izwi lakhe lalingeliqinisekisiwe ukukhanya kuyafika. Kuthi leyo ndlela kuphela engenziwa manje kungenkathi izwi liqinisekisa izwi likaNkulunkulu elilotshiwe liqinisekiswa khona ke libonisa ukukhanya. Kunjalo ingxenye yakhanya noma kuyacinywa unyaka ngamunye siyakuthola eminyakeni yebandla siyakuthola eminyakeni yebandla eTestamente lidala dala isikhathi kasinye ukuthi kuze isikhathi sokubonakaliswa ukuthi izwi kohambo kwakukhona umprofethi wafika emhlabeni futhi izwi lafika kumprofethi futhi wenza lelo zwi laphila. Futhi lapho lelo zilikhonjisiwe labonakalisa uNkulunkulu futhi kwakukhona unyaka kwakukhona ukukhanya futhi leyo ndlela ukukhanya kufika ngayo namhlanje.
Now
manje ngimelene nanoma yilipi ndlela abantu kodwa nginakho konke lokho engingacabanga ngakho ngokumelene nezinqubo ngoba zinephutha.
And the first system
futhi inqubo yokuqala yake yavuka kwakuyinqubo yeRoma yebandla lamaRoma Katolika leyo kwakuyinhlangano yokuqala yake yahlelwa kwakuyibandla leRoma Katolika iRoma Nicaea ngisho amakhulu amathathu namashumi amabili nanhlanu eminyaka emva kokufa kukaKristu 325 kwavela inhlangano yebandla lamaRoma eyahlanganisa abantu ndawonye futhi bahlehlisela noma yini enye ephikisana nayo. Yilapha bathela khona izimfundiso zabo ezingajwayelekile futhi baqala ngendlela yenqubo besuke ezweni. Futhi manje lelo bandla kusukela ngaleso sikhathi kubonakalise ubumnyama ncamashi ngoba ngaleso sikhathi siyedlula lokho esikubiza ngokuthi iminyaka yobumnyama cishe iminyaka eyinkulungwane kuyaziwa kubo bonke osomlando nezifundiswa zeBhayibheli nokunye nokunye njengeminyaka yobumnyama kulapho ibandla iRoma lilawula yonke into. Futhi leli bandla lamaRoma lingu ngunina wezifebe iBhayibheli lasho esambulweni seshumi lesikhombisa laliyisifebekazi nonina wezifebe manje lokho ukuziphatha kabi ukuphila okungcolile kwesifazane bobabili into efanayo bobabili bayifana. Ngakho uma isifebe kuzodingeka kube owesifazane ngakho ke niyaqaphela ukuthi akusise isifebe kodwa yizifebe niyabo.
She is her singular whole.
Yena wesifazane yena ubunye sifebekazi khona ke amabandla abizwa ngezifebe amadodakazi esifebekazi saseRoma ungonina wabo bonke abalo unina wenhlangano.
And is it not a strange thing
futhi akusiyona into engavamile ukuthi ngalolu suku ukuthi lapho sidlula kuzo zonke lezi zinto futhi umlayezo onqamule umhlaba ngokumelene nenhlangano uqhumisile kusukela kwesokudla kuya kwesokunxele ukuthi kuleli hora ebelishiwe kusukela ngo-1933 lapho umoya ongcwele wanginika leyo mibono futhi wangikhombisa izikhathi zokuphela izinto eziyisikhombisa engakhuluma ngazo futhi ezinhlanu zazo sezivele zenzekile kokuphelele ngokuqhubekayo njengetshalimane nene itshali lazo zonke izimpi nezinto zesizwe ngokungavamile kukhuluma kimi ngalezo zinto kodwa zenzeke ngqo nje ngendlela athi ziyakwenzeka ngayo ukuthi umuzolini uyona kanjani e-Ethiopia futhi i-Ethiopia iyowela esinyathelweni sakhe bese kuthi-ke uzofika kanjani ehlazweni futhi akhafulwe ngabantu bakhe uqobo futhi ahlazeke akhungwe abhekiswe phansi nalezo zifebe ayehlala nazo emgwaqeni ukuthi imeliki iyaya kanjani empini nejalimane bazothatha ukushaya okubi kakhulu endaweni ebizwa umugqa omkhulu lapho kuzobe kukhona ukhonkolo owakhelwe ukuvikela phakathi lapho ngikholwa ukuthi ubizwa umugqa isikfried futhi kukhona umunye obizwa nge-Maginot ngikholwa ukuthi lokho kwakungumfulentshi ngabe kwakunjalona futhi umugqa isikfried kwakungumugqa wasejalimane futhi inkosi yangivumela ngibone lokho iminyaka eyishumi nanye ngaphambi kokuba kwakhiwe futhi abasoze bavuma ukuthola ukushawa kuwo amamelikana ayengeke kuze kuthi acishe acwilise impi yonke lapho bengena phakathi lapho amajalimane ayenezibhamu zawo nje eqaqeshe kahle kulowo mgumbi futhi bawuvumele ukuba ungene phakathi lapho ngqo futhi wacishe wacwile futhi ngikubonile lokho iminyaka eyishumi nanye ngaphambi kokuba umugqa waze wake waba yisisekelo saze sake sathululwa kuwo noma yini umugqa isikfried futhi zonke lezi ezinye izinto njengemishini nezimoto nokuthi yonke into yehle kanjani ngqo lokho akusho kuze kuba wesifazane obuza lesi sizwe okungukuthi mhlasimbe yibandla bese kuthi-ke ukuphela kuyafika
now we find that in this all this thing and how I've blasted against organization
manje sithela ukuthi kulokhu yonke le nto nokuthi ngiqumbise kanjani ngamelana nenhlangano akuyona into exakile ukuthi upapa waseroma uzohamba eroma okokuqala ukuba abuyele ejerusalema na futhi kwenza lokhu ijerusalema yaziwa njengebandla lidala kunawo wonke emhlabeni ojikelele ngenkathi umelkizedeki ehlangana no-abrahama ebuye ekubuleleni amakhosi wayeyinkosi yasejerusalema umpristu owayengukristu kwakungunkulunkulu akekho omunye wayengaba ngumelkizedeki kodwa ukristu uqobo lwakhe unkulunkulu uqobo lwakhe njalo niyabo unkulunkulu uqobo lwakhe ngoba wayengenayize futhi engenanini
Jesus had both father and mother.
Niyabo uJesu wayenabo bobabili uyize nonina niyabo ngakho lo muntu wayengena yize engena nina engena kuqala kwezinsuku noma kuphela kokuphila futhi noma ngabe ungubani usaphila.
And he was king at that time of Salem. Which is interpreted
as inkosi ngaleso sikhathi yaseSalema okuhunyusha ngokuthi inkosi yokuthula uShalom inkosi yaseJerusalema owahlangana no-Abrahama futhi wamnika iwayini nesinkwa isidlo ngemva kwempi umfanekiso omuhle kakhulu lapho esahlukweni sesikhombisa sami eBheru siyakuthola manje wamnika izinkwa newayini ngemva kokuba impi isiphelile njengoba yena leyo yinto yokuqala esiyoyithatha emuva ukuba sesingene embusweni omusha siyodla kabusha naye embusweni kababa isinkwa newayini angisayikubhuza lesi sithelo somvini noma ngiphinde ngidle isinkwa ngize ngidle kanye nani kabusha embusweni kababa futhi ngalolo suku
now when we find out that after
manje lapho sithola ukuthi emva kokuba inkosi yaseShalom yayise ivele emzini khona-ke izivumokholo sakuthathe kamuva futhi bekuyisivumokholo njalo kodwa simele ibandla lidala futhi siyafundisa etestamenteni elisha ningahluleki ukuthola lokhu etestamenteni elisha ukuthi asisibo abalomuzi ijerusalema emhlabeni kodwa sivele ejerusalema elisha ngaphezulu
so this must be the moon jerusalem
ngakho-ke lena kufanele kube inyanga jerusalema futhi hhayi ijerusalema elisha ngaphezulu ngakho-ke inyanga imele ibandla lasemhlabeni
Isn't it strange that just before the Pope took his journey,
Manje lokho akugaze kwaziwe nebo kodwa kubonisani na ukuthi lokhu wenza lokhu kuzuze inhlanganyelo njengoba ahlangana ngosuku ngemuva kokungena eJerusalema wahlangana nombuso ezindabeni ezingcwele zeGreki lomthetho.
And what does that reflect? Fellowship, they're wanting. Protestants.
Futhi lokho kubonisani na inhlanganyelo bafuna amaprotestani nobukatoliki abujwe inani ndawonye abakwenzayo futhi bayakwenza ngokuphelele futhi uNkulunkulu wabonakalisa lokhu kithi enyangeni ubumnyama bhuqe ngesiye sakhe nomusa ukhona yini olibona iphepha lapho bathatha khona izithombe zenyanga na nginaso lapha uma kungesona izithombe ziphelele sishiya ngaphandle unyaka wesikhombisa kungakafiki okwamanje yona impela indlela engadeba ngayo ngomoya ongcwele iminyaka ebandla kukhona isithupha yayo wesikhombisa ukapheli okwamanje izimo eziyisithupha zenyanga ukuthi kanjani ekukhanyeni wayo onyakeni ukuqala webandla kumnyama kowesibili owesithathu wesine wesihlanu wesithupha
Just the way the Holy Spirit let me draw
Indlela nje umoya ngcwele owangivumela ngithi bebotini yasegay konjiswa kanye nayo qobo dongene lichabenakele iminyakeni emibili edlule
The moon reflects itself and science again
Inyanga iziwonisa yena qobo nesayensi iphinda futhi igcotshe izithombe seminyaka yebandla njengoba nje bacosha lokho kukhanya ngaleya futhi bayibeka kwi-Life magazine ukuvula kwezimpawu kokwambulwa onyakelwe ingelosi yesikhombisa ezinsukwini zenkonzo yaso isithunywa sesikhombisa izimfihlakalo zikankulunkulu kungukuthi zonke izimfihlakalo bezihambisana neminyaka zifanele zembulwe zibonakaliswe kufanele kube ngaleso sikhathi futhi wakwenza amazwi akhe awahleleki lokho akusiye into eyimfihlakalo na unkulunkulu edwebe emazulwini into efanayo bayibambayo unkulunkulu ofanayo wangivumela ngiyidwebe ebhodini futhi khona-ke ngayo qobo lokho yizikhathi ezintathu akukhomba ngazo ngokuphelele futhi njengaphambi kokuba uphapa kuyena ejerusalema ungukuthi lelo kwakuyibandla inyanga yibandla limele ibandla futhi ngaphambi kwebandla isithunzi sezwe sinqamule inyanga
and the shadow of worldlyism
amen
the shadow of worldliness worldly church
futhi isithunzi sefundisoze yezwe isithunzi sezwe ibandla lezwe lishanyelela nqamula ukwenza mnyama bhuqe okukhanya konke kwebhayibheli
the world got in the light of the reflection. Do you understand?
Izwi lingene kukhanyeni kokubonakalisa. Niyaqonda na? Izwi lingamule kukhanyeni kwenyanga futhi kwakukutshengisa ilanga. Futhi kubonakalisa kwenyanga obekumele kunikeza ukukhanya emhlabeni kwabamnyama bhuqe futhi kuyangena futhi kwadweba izithombe ngokufanayo ncamashi njengoba kwenza ngokuphefumulelwa ngaphambi kokuba kwenzeke. Manje lokho ngiyakholwa Dadewethu Simpson kwakuyiphepha laseTucson angazi noma uDadewethu Simpson wayazi akakuqondanga ngaleyo nkathi wathi ngikukhiphela ezinye izithombe namanye amanothi ngikukhipha ephepheni wanginika khona futhi ngacabanga yinto exakile ngangena lapho futhi ngakucosha futhi ngakubuka ngathi nakho-ke ncamashi nje niyabo lokho nje engangikade ngikubheka futhi nakho kwakusephepheni uDadewethu Simpson ngakutshela ukuthi yeliphi iphepha okukulo uma ufuna ukuthola ikopi yalo futhi uthini na elikhishwe kusihla ngo-December 28
before he went to
Niyabonga phambi kuba eJerusalema ukwenza mnyama puqa kukhanya kwalo noma yikuphi kufinyelela elinakho siphi sona isikhathi isikhundla futhi ibaba amalungelo elinako kukhanyisa manje kukunquma ngokuphelele konke okonyaka ugcina unyaka webandla osikhombisa lapho elingena khona ebumnyameni.
What a great thing the Lord is telling us. Darkness. This Laodicea church age. Now, when Jesus.
Umyama lonyaka webandla waseLaodikeya manje ngenkathi uJesu oyizwe onyakeni webandla laseLaodikeya wayengaphandle kwebandla enkonqoza eminyango ezama ukungena kumnyama sigayikaye phezu kwalaba bantu ngabe iBhayibheli laliqinisile na?
The perfection of the scripture.
Uphelela kuPawulu utume egameni lakhe elikhulu ukuvakasha kukaPapa kwakuyisibonakaliso samabandla yenza mnyama puqa ukubonakaliswa kwakhe ukubonakaliswa kokukhanya kwezwe kwakuyiBhayibheli.
Jesus said he was the light of the world. The Bible said that
Jesus wathi wayengukukhanya kwezwe iBhayibheli lathi uyizwe futhi kubonakaliswa noma kuqinisekiswa umbhalo kukukhanya. Manje awusoze uvunyele ukukwenza uma lokhu kubahamba futhi sikubonile kubikezelwa kwashiwo ngokuphefumulelwa ngaphambi kokuba kwenzeke wabikezelwa ngenyanga futhi kukhombisa kwenzeka futhi lapha kuyenzeka.
The hour is upon us. Darkness, gross darkness. Gross darkness on the people now.
Oh, liphezwe ubumnyama isigayikaye kubantu manje. Lokho kuyikho. Konke kusho ukuthi nina sibi kuphi nayo? Hora line sikulo na. Sisondeleke kanani ekufikeni na? Oh, wena uthi lapho bonke sembe nemvuselelo ungesabi mhlawu omncane kuyintando kayihle ukunika umbuzo kulungile.
What does it mean? God has begun to separate. Ushokuthini na uNkulunkulu
uqale ukuhlukanisa ukukhanya ubumnyameni. Niyabo kucindezela ngemuva njengoba enze kuqeleni ukukhombisa ubusa kosuku olusha.
The church ages are fading out. Pardon me.
Iminyaka ebandla yafiphala ngiyaxolisa iminyaka ebandla yafiphala uNkulunkulu ucindezela ubumnyama buye endaweni kuzofanele kukwenze ukufiphalisa izinhlangano zebandla kufiphalisa izwe. Izwe limboza into nemfundiso yezwe ithathe yonke into koneke uNkulunkulu akalungile yini na ngokwezinto zasezweni ukugqoka kwasezweni ukuziphatha kwasezweni nokuphila kwasezweni kuyizwe anisibabeze bantwana abancane ningabasezulwini lela kusile ekhaleni kungani ngifanele ngibuke ngithina bantu esebekhulile ngizama ukubuka emuva bese ngitshela ukuba musha futhi na angeke sikwenze lokho kodwa sibuka phambili sibuke emuva sibuka lapha kwebe kuyikho futhi sifuna ukwazi ukuthi kuzoba yini futhi sibhekele lo hora sicindezela lona.
So many good sincere people today are caught away in these
baningi kakhulu abalungile abantu abaqothe namuhla babanjwe kulezi zivumo kholo lamabandla lezinhlangano bese sibe sokubesawe uNkulunkulu kepha amandla akho beyophika njengoba uThimotheo wesibili sathiwe sesithathu sisho njalo isigayikaye siphuphuthekisa uIsrayeli kwakungokokukhanyisa abezizwe manje ukuphuphuthekiswa kwabezizwe ukukhanyiswa kuka-Israyeli kufane nosuku nobusuku olunye uhlangothi lunobumnyama olunye uhlangothi lunokukhanya futhi khona-ke ukukhanya kufika ngaphezu kolunye uhlangothi. Ngakho-ke inyanga idlula ngendlela yenze ngayo nokubonakaliswa kobumnyama kwazo kuphuphuthekisa kukhanya kwalo ukubonakalisa kithi ukuthi unyaka webandla labezizwe usuphelile.
The church is making herself ready, been making herself ready for a time.
Ibanye liyazilungiselela, belikade lizilungiselela isikhathi, isikhathi sohlwitho, ngokuba ubumnyama buyafiphala phezu kwabezizwe, futhi ukusa masinyane kuzophumela phezu kwamaJuda. Ilanga liyambela isuka eMpumalanga, la eNtshonalanga, futhi sisakwini laseNtshonalanga, ukukhanya kungenza kuphela into eyodwa, ukubuyela eMpumalanga, ngakolunye uhlangothi, niyaqonda, niyaqonda na? Ukukhala nyaka ungabuyela kuphela muva empumalanga futhi lapho kwaqala khona kwaIsrael uNkulunkulu wabaphuphuthekisa kwesikhashana kodwa ubumnyama manje bungcindezelwe phezu kwezwe labezizwe ubumboze yonke into abezizwe bayonyathela phansi iJerusalema kuze futhi isimiselo sesikhathi sabezizwe siyophela.
Jesus said so.
Ujesu nje njalo futhi manje sesiphelile zigeka ephezulu kwabantu uNkulunkulu ebonakalisa eziphakaphakeni njengoba ekhombisile emhlabeni ngaphambi kokuba konke kwenzeke siphakathi kuwe.
Good people caught in this thing.
Abantu abalungile babanjwe kulento abantu abalungile abantu abaqotho njengoMaria noJosefa babeqotho kakhulu niyabo becabanga ukuthi wayenabo ngenkathi wayengenabo. UMaria noJosefa niyazi ngenkathi babesenhla emkhosini uJesu iminyaka eyishumi nambili babecabanga becabangela wayenabo kodwa wayengenabo. Abantu abalungile namhlanje bacabangile efanayo bona laba bantu ohleliwe kulomkhandlu wamabandla laba bantu kulezi zinhlangano babacabanga ukuthi benze into enhle bayacabangela ukuthi unabo lapho ebengenabo. Nebo abantu abaningi bacabanga ukuthi wayenabo ngenkathi bexawulana nomshumayeli futhi befake igama labo encwadini kodwa wayengenabo.
Many people thought when they were
abantu abaningi babecabanga ukuthi labo befafazwa beqinisekiswa bebhaphathizwe egameni likayise intatana umoya ongcwele becabanga ukuthi wayenabo bangabantu abalungile. UMaria noJosefa babengabantu abalungile kodwa amaqiniso engukuthi wayengekho lapho.
Don't presume anything. What is life? The vindicated.
Bacabangeli lutho uyini ukukhangena eliqinisekisiwe yize likhulunyile kaNkulunkulu ngaphandle kwalokho akukho ukukhanya yabo ungeke wakhayisa umhlaba ngokukhanya kubanikayo kuthathe izinto kaNkulunkulu libonakalisiwe indodana.
They were good people.
Abenga bantu abalungile. Kaphelani ukucophelela kwezwi lakhe. Ukuthi liphelela kanjani? Niqaphelele ukuthi Maria wathi nina?
Now to you, dear Catholic people. I'm not against you.
Manje kini nabantu abathandekayo banga amaKatolika. Ngimelane ngalutho nani, ngimelane ngalutho nani. Inqubo nikuyo, nani maProtestani into efanayo. Yizinqubo. Maria nina yaka nkulunkulu
uthola
ukuthi umfana neminyaka eyishumi nambili ubudala wendodana yakhe uqobo kudingeka amqondise asikho isikhathi esizode ephepheni lapho uJesu ake yabiza khona uMaria ngomama wakhe wayengesuye unina wakhe. Wayengaba kanjani kunina kankulunkulu na wayeyisizalo kuphela asisebenzisa ukuze emhlabeni ukuba abonakaliswe emhlabeni ngesibeletho. Akukho lutho hlobo kuye, akukho nowodwa embhalo wake wathi mama.
Notice how Mary so wrong.
Kaphela ukuthi uMaria wayenephutha kanjani kodwa izwi lakhe liphelele kakhulu wathi kuye ngenkathi wamfumana ethempelini eneshumi nambili ephendulana nosiyazi bezenkolo.
He was astounded them as a 12-year-old boy, not even in school.
Abamangaza njengomfana oneshumi nambili budala engekho ngisho esikoleni noma uma kunjalo asinabo ubufakazi bakho kodwa umfana oneshumi nambili budala eshaqisa izazi ethempelini ngokuhlakanipha kwakhe.
She said, "Thy father and I have sought thee with tears."
Wajitha nami bezokufuna ngezingembezi uyihlo yena engunini oqobo ngokucatshakelwa wathi uyihlo uJosefa nami bezokufuna ngezingembezi wathini kuye na wazi yini ukuthi bekifanele ngibe kokuka baba wami na ukuba wayegade ekokuka Josefa yeyobakha izindlu noma esitshalo sombazi kodwa wengesiye indodana kaJosefa.
I'm about my father.
Ngizobenzini kababa wami elungisa labahlale nezimukholo nezinto engizwa ngazo. Niyabo ngizobenzini kababa wami. Akazange nje bavume ukuthi uJosefa wayenguyise wakhe. Kodwa Maria wakwenza futhi waphenduka futhi umqondisi.
She said, "Your father and I have sought you."
Yena wathi uyize nami bese kufuna. Wathi ngisemsebenzini kababa wami. Kukhombisa ukuthi uJosefa wayengesuye ubaba wakhe. Amazwi akhe aphelele, niyabo. Kodwa Maria na bonjebe cabangela lokho awu yabona ukuthi kakuyini wathatheka kakhulu wathola wayefuna ukukhombisa phambi kwala baba priest nezinto ukuthi wayengesilo uhlobo lesifazane futhi yena kwenze lokho wadabula ngokoqobo isisekelo saphuma ngaphansi kobufakazi bakhe.
After she testified,
if I go by, why is it for the seal of which he gets? Guy, put your tea, was a cooler, put his own dana, Unga's in Dodia, in Dodana, Zala Dombi, put it up on the pump to go suddenly in a page, Muti, which is ever we used to walk on Nami Bessel food.
And that 12-year-old boy said, I'm about my father's business. He rebuked her.
Now, this is my father. See the church today. I'm going to go to the church.
And at the cross, when he was dying, he said to John, the young disciple,
he said,
behold, woman, behold thy son. Son, behold thy mother.
Ndotana pega unyoko
yabo
ngagaza asho yelo qobo kwakungesi yona indodana yakhe kwakuyindodana kaNkulunkulu waye yisizalo nje kuphela.
This is a house this morning, but it's not for church.
Lena yindluku lokhu kuze kodwa akusile ibandla. Ibandla likuwe uKristu, umoya wabasazofa uhlezi lapha wahlangana ndawonke ezindaweni zasezulwini. Go Christu, kungesiyo indlu. Indlu ilungile, ifeze inhloso yayo, kodwa isetshenziselwa kuphela kwendawo yokuhlangana. Maria, waye yisizalo kuphela sisebenzisa ukuze emhlabeni ukuba azikhombe yena uqobo phakathi kwabantu. Hayi umama kaNkulunkulu, akungaphezu kwalendlu iyibandla likaNkulunkulu. Isetshenziselwa lokho nje. Yebo, abangani abaningi bayacabanga manje, bantu abantu abalungile njengoMaria noJosepha bacabanga ukuthi unabo ekwenzeni lokhu. Kodwa njengoba babenjalo ngaleso sikhathi, banjalo namanje, banephutha, babecabanga ukuthi babenaye kodwa babengenjalo. Kodwa ngenkathi sebebhabhathiziwe, bantu kungahle ukuthi bacabanga, ngamembukela ngenkathi ngimvuma ukuthi ngabhabhathizwa, lokho akusikho, lize izwi elikhulunyiwe lizibonakalise lona uqobo. Kodwa abakhethiwe, uthiwani ngokukhanya manje na, kade ngikhuluma kakhulu ngobumnyama, futhi sengiyafule isikhathi sami phezulu, ligamenxe leshumi nanye. Manje agezi kuphendulele kuva isigayigayi siphezu kwabantu. Manje kuthiwani ngokukhanya na? Washo ukuthi isigayigayi siyoba phezu kwabantu, kodwa kuyoba ngokukhanya. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kufikile. Kungaba khona kanjani ubumnyama nokukhanya? Kufanele kwehlukaniswe, futhi into kuphele kwehlukanisayo yizo libonakalisiwe, liyehlukanisa, linicindezela ngakolunye uhlangothi. Lapho ubumnyama emhlabeni kodwa lapho yizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe ilanga elakhulunywa labakhona ngezwi lazibonakalisa ubumnyama bugijimela ngakolunye uhlangothi futhi yilokho okwenzekayo manje ubumnyama buzehlukanisa ekukhangeni. Manje ebandleni likhethiwe kuleli hora elimnyama okungukuthi singahlala kulokho amahora kodwa ngicabanga ukuthi ngikhulume ngokwanele nize niqonde ukuthi umbhalo uchaza ukuthini uma ngithi isigayekayo phezu kwalaba bantu. Manje ngithi ebandleni shalom, ukuthula kukaNkulunkulu, ukuthula wokumheberu weqiniso uma ihlangana nomunye uthi shalom. Ngamanye amazwi sawubona ekuseni, uNkulunkulu abe nawe, ukuthula kukaNkulunkulu kuhambe nawe.
It's a good morning. How do you do?
breaking day. Church?
Futhi benza lokho ngokubeka ibandla ndawonye nomkhandlu wamabandla futhi bewuhlanganisa nobumnyama bobuhedeni lapho bephikisana ngokugxilile omunye komunye kodwa nokho kwakudingeka bahambe ndawonye ukwenza ubusuku bufike phezu kwabantu. U-Isaya wamashumi ayisithupha elokuqala uthi vuka ukhanye ngokuba kukhanye kufikile kuwe. Vuka ukhanye, ukukhanye kufikile. Yize ukukhanye kuqinisekisiwe futhi. Ukukhanye kuqinisekisiwe futhi. Yize likaNkulunkulu ukuze ubone uNkulunkulu ebonakalisiwe esithembisweni sakhe sokukhanya kosuku. Noma yizwi linikezelwe kulonyaka. Lezi zithembiso esenzelwe lusuku. Lezi zithembiso ezashiwa abaprofeti nakuJesu uqobo lwakhe ngalolu suku. UNkulunkulu endulo amaHebheru kuqala. UNkulunkulu endulo nangezindlela ezinike wakhuluma kokhokho babo ngabaprofeti. Kodwa kulolu suku lokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu yabo. Ukhanye kukhulu kulengehlana okwakungukuthi ukuthi uMose washiya eGibhithe ethi ingcebo kaKristu inkulu kunaleyo yaseGibhithe. Lo ufanayo ohlangana noSawule endleleni ezansi ebheke eDamaseko kukhanye kukhulu kulengaphambi kwakhe. Lokho kukhanye kufanayo insika yomlilo efanayo uSawule engumHebheru wayengasoze yakhonze noma yimuphi umoya noma yini noma ubize ngenkosi esikhundleni aye kuso. Wathi inkosi ngubani na? Wathi nginguJesu.
Jesus said, I come from God and I go to God. That same life.
Just watching givele kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Lokho kukhanya kufanayo kufikile. Kukuphi na? Ukubonisa ukwenza kwaziyo kubanda izithembiso azenzelelo lusuku. Kukhanya kubonakalisiwe kosuku. Ubumnyama kwenziwe emnyama. Lapha fika, wayengukukhanya kosuku, kwakufanele kufika obesiya, futhi wafika njengoba uNkulunkulu athi wakwenza, uyofika. Fike kathi yakwenza, waye yini na, ukukhanya kosuku, futhi kwaqindezela ubumnyama kakhulu ngokumelene naye. Ngabe kunjalo na, wadingeka anikele ngokuphila kwakhe ukuze ukukhanya kuqhubeke, kungakhanya. Wayengukukhanya kosuku, kodwa ngani? Kungani wayengukukhanya kosuku na? Waye yize liqinisekisiwe lalikhulunyiwe, lenziwa labonakala. Kungekaphezu kokuthi uNkulunkulu wathi, phezu kwalolu olumnyama oluhwaqabele, olukhwantabele, izwe elinobulwembi elime lapha ngaphandle kokukhanya. Wathi, makube khona ukukhanya futhi kwakungezikho ukukhanya kwaze kwathi lelozi labonakaliswa, khona ke kwaba ngukukhanya.
He said there will come.
Wathi kuzofika umsindisi uMesiya. Kwakusalokhu kungabonakalisiwe aze afike ukubonakalisa leso sithembiso. Futhi ngenkathi eqinisekisa leso sithembiso wathi hlolani imibhalo ngokuba kuyo nicabanga ukuthi ninokuphila kuphakade. Futhi yiyo yafakaza ngami. Bathi sazi ukuthi uvela phi singabafundi bakaMose wathi kuba beningabafundi bakaMose beniyongazi ngokuba uMose waloba ngami nebo wayengukubonakaliswa wayengukuqinisekiswa kwezi likaNkulunkulu enikhulunyiwe nguMose.
And today that we're now living in, God has come to
manje siphila kulo. NkuluNkulu ufikile enkundleni ukuqinisekisa nokufakazisa izithembiso zakhe. Ngakho ke ukukhanya kwehora. Ngakho singavuka sikhanye, ukukhanya kukhanya phezu kwethu futhi namhlanje izwi lenziwe labonakala. Ukukhanya njengalokho kukhanya nje kukhanyisa phandle lapho. Ukukhanya belanga kwekhukusa. Lelo yizwi likhulunyiwe likaNkulunkulu. Akukho lutho olunye olungakunika ukukhanya kunjalo. Akukho lutho olungakwenza. Noma yikuphi ukukhanya mbumbulu ukushisa kukhiphe kancane kancane futhi amaglobi nakho konke kunye. Kodwa lokho akwedluleki nezo ngoba yizwi likhulunyiwe likaNkulunkulu lenziwe labonakala. Izivumukole zincane zobuhlelo zizoqobisa iglobu futhi zisakaze iglobu futhi zishaye ifuse nakho konke kunye kodwa izwi likaNkulunkulu lisoze lehluleka liyoba yilo qobo njalo izwi. Ngiyesaba ngizokweqa isikhathi kancanyana lapha noma kulungile ukuqhubeka nokuqeda lo mlayezo akunjalo na? Kulungile. Vuka ukhanye ngoba ukukhanye kufikile kuwe. Izwi ukukhanye kuqinisekisiwe. Indlela kuphela njengoba uNkulunkulu wayenjalo uJesu Kristu wayengukubonakalisa kwezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe. Ukukhanya kwehora. UJohane uBhaphathizi wayengukukhanya kwehora. Wayengukukhanya ngaphambi kokuba uJesu abe ngukukhanya. Umprofethi uIsaya wathi, iphimbo lomemeze hlane, lungisani indlela yeNkosi futhi niqonde indlela yayo. Lele kwakuyize likhulunyiwe likaNkulunkulu lalilele lapho lingakafike kuphileni kwamanje uma lakhe umprofethi wokugcina iminyaka engamakhulu amane ngaphambi kokuba kwenzeke wathi, bheka ngiye kuthuma isithunywa sami phambi kwami kulungisa indlela yeNkosi. Nakukuphi umoya ehlane engenehlele engenazivumokhole engenankomba kodwa kukhanya kwakhe kwamkomba yizwi lamkomba. Bathi ngumesiya na wathi akisuye kepha ngiyiphimbo lomemeze hlane lungisani indlela yeNkosi. UJesu wathi wena uhambe ekukhanyeni kwakhe wayengokukhanyayo kakhulu nokukhanya okukhanyayo kwesikhashana kani na uze kube indlela yayisilungisiwe khona ke ukukhanya kwaphuma. Ngeke uhambe kulokho kukhanya nina mabhaptisti lokhu ukukhanya kwehora kukhanya kufikile. Vuka ukhanye izwi ukukhanya izwi izwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe elikhonjiwe ngukukhanya. Manje kuthiwani ngonyaka omusha esibheke kuwona singaba nokuningi ukuba sikusho kulokhu maphakathi kusukela ebumnyameni kuya kukhanyeni kwethule kukhanya kuza maphakathi kodwa manje sifuna ukufika ngqo onyakeni omusha kulungile. Unyaka omusha, kuthiwani ngawe na? Ulethe themba elisha, siseduze ngonyaka owodwa, siseduze ngosuku olulodwa kunoma besinjalo izolo, siseduze ngehora kunoma besinjalo ngenkathi ngekala, eyishumi nanhlanu imizuzu eyishumi nanhlanu kushaye eleshumi nanye, sekuyimizuzu eyishumi nanhlanu kushaye eleshumi nambili.
We don't look back, we look forward.
Sesisondela ngehola lodwa asibuke emuva sibuka phambili. Niyabo ho yebo mnumzane unyaka omusha usho kuphenga ikhasi elisha qhabo. Njengendoda ngokunyukusa ngakuzwa indoda yavuka kusesekuseni kakhulu yaphuma yathatha iphepha yabuya futhi yahlala phansi yabeka izinyawo zayo kusofa ongeni namhlanje yafaka izibuko zayo yaqala kufunda iphepha. Ngaye phume kudleli kwasekusiyeni wathi, John, ukhona kusha na? Wathi, qabo, into endala efanayo, abantu abasha nje. Yebo, kunjalo, babulala, kudlwengula nakho konke. Omunye umuntu mumbe ukwenzile, niyabo, qiniso.
Not turn a new page.
Kusikho ukuphenga ikhasi elisha, kungukuthi phenge izwini, ubone ukuthi izwi lithembisana kwanamhlanje, bona ukuthi ukukhanya kosuku kufanele kube njani. Isifanele sikwenze kulo nyaka akusikho kubuyela emuva ezivumweni khona nezinto ukubuyela emuva emahlelweni yathi amadala hayi ukubuyela emahlelweni yamadala kodwa uyaphendukela ezwini niyabo ukuthi ihlobo luni lokukhanya kufanelele ukukhanya namhlanje. Bandla phendukelani ezwini buyela ezwini khwabaza iswishi eyiyo yekela ukucofoza ngakulawo malambu kagesi niyabo okokufakela okwenziwe ngumuntu. Pengene zwini la ke kuti nibone sitembizo sanamhlanje bese ke nibone ukuthi siyini sitembizo futhi nibhekisise inkomba yazo uma siqinisekisiwe khona ke uyazi noma usebukhanyeni noma qhabo nibone ukuthi sitembizo siyini ukushintsha amakhasi noma ukushintsha amakalenda kuzishintsha isikhathi abantu abaningi bathi unyaka omdala usuhambile lahle ikhalenda lidala likadisemba manje bese ubeka ilinge unyaka omusha lokho yilokho kushiwo iminyaka emisha kubo ngimi ngifuna ukubona ukuthi yini etshenjiselwe usuku ngifuna ukwazi ukuthi yini ukukhanya kwehora ukuze ngizokwazi ukuthi kuhanjwe kanjani kulo ngifuna ukwazi ukuthi ngiphile kuphi imuphi unyaka engikuwo ngiphakeme kangakanani emgwaqeni njengomkhulu washo ngingama ngicaphule futhi ngikhohlwa ukwedlulwe manje ngijonge emgomweni ukubizwa kwaphezulu enkombeni ephelele lapho sonke isikhathi siyofiphalela ephakadeni lapho uJesu efika ngenza njengoba kwenza uDavide beka ikusasa lakho ezandleni zakhe ungabheki lutho lunye kodwa beka isakho uDavide washo lapho wathi izikhathi sami zisesandleni zakhe niyaqaphela lapha kumahubo lapho sikufunde khona kumashumi amabili nambili
my time is in his hand he is my rock
amen
what is he
Isikhathi sami sisesandleni sakhe uyitwala lami ungubani na wembuliwe kimi uyiqiniso elibuliwe isikhathi sami sisesandleni sakhe amen ohe nakho lapho khona
My time belongs to him.
Isikhathi sami singesakhe ngingowakhe ngisesandleni sakhe ngoba ubambe isikhathi angazi ukuthi kusasa liphetheni kodwa ngiyazi ukuthi uphethe kusasa Ngakho yena uphethe kusasa ukuphethe. Ngakho kungani kufanele ngicabange ngokubeka lokhu lokho nokunye okunyaka omutsha na? Ngizibeka ezandleni zakhe. Hamba njengoba uDavide wahamba. Izikhathi sami sisesandleni sakhe. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayebambe kusasa. UDavide wayengazi ukuthi kusasa laliyini kodwa wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenekusasa. Angazi ukuthi kusasa liyini. Ngekho ngithi waziyo. Kodwa siyazi ukuthi uphethe kusasa.
Patience.
Ukubekezela. Ukubekezela. Abanye bethu bathela kanjalo, abanye bethu bangena ekuphuthumeni kukhulu. Ngicabanga ngamaningi indoda elungile yenze lokho. Ungena ekuphuthumeni kuningi kakhulu kakhulu. Ufuna ukuni yabo, ufuna kukwenza ngesingawe. Futhi bazalana abange befundisi ngiyazi kusukela lapho ngikhuluma khona wena ulalele le tape ngikhuluma nawe hayi nje bandleni elincane lapha kodwa kubande emhlabeni jikelele
many men go out impatient but believing
bande baningi bayaphuma bengabekezeli kodwa ngikholelwa ukuthi isikhathi sesiseduze uzama kuzenzela ukuthize ngesingawo linde enkosini ukubekezela kungubu umsulwa uma ungaba nokubekezela kungubu umsulwa kungubu umsulwa uma labo balinde enkosini bayokuthola amandla manje hayi labo abazama kuhamba ngaphambi kwenkosi labo abazama ukutshela inkosi nkosi ngiyazi ufuna ngeze lokhu futhi uThixo uNkulunkulu ungakwenzi lokho linde enkosini bebele lathi labo abalinde enkosini bayokuthola amandla manje uNkulunkulu wathatha iminyaka ezinkulungwane ukugcwalisa izithembiso zakhe ezomsindiso zayo. Kodwa khumbula, wayekwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi kwakuza nini.
There were many people rose up and tried to be messiahs.
Baningi abantu abavuka futhi bazama ukuba ngomesiya, amabandla amaningi azama ukukhiza omesiya. Kodwa uNkulunkulu wayenesikhathi azihlelile ngomesiya wakhe, wayengaphuthumi nebo. Futhi ngesikhanisa lokho wakhombisa izinhlobo eziningi zikaMesiya. Wakukhombisa yonke indlela kusukela kuAdamu kuye kuMesiya. Wathamba uqala nokugcina. Umunye wabo owezwe futhi omunye owasezulwini. Umunye wasemhlabeni futhi omunye owasezulwini. Oyedwa wehla uvela ezulwini futhi omunye uvela emhlabeni. Kodwa wethembisa uMesiya wathatha izinkulungwane zeminyaka ukuzigcwalisa. Wakukhombisa ngokuJosefa lokho ayiko uJosefa wamfanekisa uDavide wamfanekisa ngenkathi uDavide wayeyinkosi elahliweyo wakhuphukela phezu kwequma futhi wabuka emuva futhi wakhalela iJerusalema njengenkosi elahliweyo lowo kwakunguJesu kuDavide iminyakeni ngamakhulu ayisishiyagalombili kamuva wami Jerusalema njengenkosi elahliweyo wathi Jerusalema Jerusalema bengingathanda kangakanani ukukufukamela njengezikhukhukazi zibuthela amazinyo nazo kodwa awuvumanga
Look at Joseph
Bukani kuJosefa ezalwa phakathi kwabafowabo okhokho kungesiye okugcina esondele kokugcina uBenjamin wayengokugcina kodwa nje ngaphambi kokugcina niyabo ngaphambi nje kwakho ezonto ngabafowabo bethanda kuyise wayezonto ngoba wayengumuntu ongomoya wayekwazi ukusha amaphupho ayeqinisile ngempela wayekwazi ukubona imibono abikezele izinto ezizokwenzeka futhi babemzonda wathengiswa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva babemzondelayo uJesu na bambiza ngoBhelizebhuli ngenxa yokuthi wayeyizwi futhi yizwi lingehlulela imicabango osetizweni bamzonda futhi bamthengisa ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva Waphonswa emgodini uJosefa waphonswa kucatshangwa ukuthi ufile ibhantshi lakhe elinekazi lashiywa ngemuva njengengubo kaJesu enekazi yacoshwa ezimpambaneni ingubo yende ayeyigqokile ukukhomba ukufa kwakhe kodwa uNkulunkulu wenzani kuJosefa na wamkhipha emgodini wambeka ngakwesokunene sikaFaro futhi akukho muntu owayengabona uFaro kuphela bona uJosefa futhi uma uJosefa ephuma esigodweni amacilonga yeshaywa futhi izimemezelo sasiphuma sithi wonke amadola waguqa uJosefa uyasondela into efanayo uJesu wathathwa emgodini kucatshangelwa ukuthi lapho wayefile futhi wavuka futhi uhlezi ngakwesokunene semkhulu akekho-ke wabona uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi kodwa kuphela ozele ngubaba futhi uma isuka lapho amacilongo ayozwakala futhi wonke amadola ayoguqa futhi zonke izilimi ziyovuma yebo uyinkosana empumelelo bukani ukuthi iGibhithe yenzani ngaleso sikhathi yasindisa izwe lonke isomiso siyafika ngakho kuyoba njalo kufikeni ngendoda nomuntu amadolo wonke amadolo ayoguqa futhi zonke izilimi ziyovuma kuye siqu yina wonke wakhonjiswa emifanekisweni kodwa uNkulunkulu wayazi ingcimashiyo ukuthi wayefika nini wayazi ingcimashiyo ngenkathi ifika le ndaba ukuthi babebe nabangaki ngaphambi kwalokho waye nomesiya wakhe wabakhombisa ngemifanekiso kwakuza njengoba nje azikhombisa eminyeni yebandla esikhombisa okuyofika khona impela nje azikhombisa khona okuyofika lapho okela lokho kukhanya phezulu lapho esambuleni kukho ukukhombisa yizwe ngikathathumezikeleza zisikhombisa kwembula izithunywa zisikhombisa lezo ezazikade zisezantsi kudabula lapho futhi ukhombisa umsebenzi ongaqediwe ingelosi kayinye ifika usuku ngalunye futhi yembula iziphetho ebezingathintiwe uLuther azishiya noWesley akushiya nePentecoste eyakushiya konke kumelelwe phakathi lapho futhi kukanye umfanekiso nezithunzi zikaShalom omkhulu uJehova uYahweh niyabo ngokuyikho impela kuphonselwe ezibhakabhakeni futhi kukhona iso lobushini elithatha izithombe zakho niyabo ayibonge Nkosi
Shalom
Shalom ukuthula ungakhathazeki uJesu lapho ukukhanya kwakho kukhulu kufikile kithi futhi siyabonga ngakho yebo izilakhe emfihlakale enkulu ulapha namhlanje izibonakalisa yena oqobo yenza into efanayo njengoba enza ngaleso sikhathi ukufanayo nje ukwenza into efanayo impela Sizithala zesikhathi uNkulunkulu ephakade sizama ukuzicindezela thina sizama ukwenza into ehlukile wo lokho kufanele kwenziwe kubulani wathi konke ngakho kuzokwenzeka noma kanjani makakwenze zinikele nje kuye Buka phezulu futhi khanye ngenjabulo enkosi ukwazi ukuthi ube nenhlanhla amehlo akho avulekile futhi ubone lolu suku Themba yena ngekusasa umbonile eqinisekise izwi lakhe ezinsukwini ezidlule Lowo waqinisekisa izwi lakhe ezinsukwini ezidlule futhi wenza zonke lezi ezinye izinto zenzeka ngokuqondile ngqo ehoreni esiphila kulo. Yonke into ngokuyikho impela mlezo ngelosi yesikhombisa. Ngokubili kukukhombisile ezulwini emhlabeni futhi kukwenze kwaziwa ngezindlela ezintathu. Ngakho ke ngeke kube khona ukushelela phezulu ugubulane. Wethembisa ukuthi uzobuya futhi.
Hallelujah. That word will be
Hallelujah. Lelozi lizoqinisekiswa yizwi likaNkulunkulu elithintisiwe. Neminyaka yezinkulunkulu ezimbili yokulinda. Uzofika ngesikhathi ungakhathazeki, uzobe lapha. Ngoba eqinisekise izwi lakhe kuwo wonke unyaka, unyaka webandla ukhombisa into efanayo. Nokwembula inkosi yethu ngomlayezo sikhombisa nokunye okunye. UNkulunkulu wakwembula, wakubonisa futhi wakufakazisa. Futhi phakathi kwethu namhlanje uzikhombe yena uqobo lapha kanye nathi futhi wafakazela futhi waqinisekisa yizwi lakhe kanjalo uyokwenza kuyoba khona isikhathi seminyaka eyinkulungwane omdala yoba ngomusha phakade ukugula kuyofiphala nokufa akuyisakuba khona bayokwakha izindlu bayohlala kuzo bayotshala izivini futhi badle izithelo zazo ngeke batshale futhi omunye adle indodana yakhe ithathe indodana yakhe iyophila naye ngeke atshale futhi omunye adle hafe futhi omunye umuntu yokuthatha kodwa uyohlala lapho amen Mpisi de undluzi iyakudla ndawonye futhi ngonyama iyakudla otshani njengenkunzi nomntwana uyaguzi hola nxa zonke kuyoba khona ubumsulo akuyibakho lutho olungalimaza Siyakukhula kusuka kulokho esiyikho manje kuya kulowo mfanekiso okhazimulisiwe endodana kaNkulunkulu ongayikufa iminyaka ngeke yamthinta unyaka ngeke wenza lutho kuye uyindodana kaNkulunkulu engenakufa Lapho siyazi ukuthi sisesikhathini sokugcina sisemgamanxweni zonke lezi zinto zikhonjwe kahle uyokhonjwa kanjalo futhi
The future?
Manje kusasa liphethe. Ngazi kanjani ukuthi uzofika nini na? Uzofika nini na? Ngazi kodwa uzoba lapha kunjalo. Uyakwenza nini lokhu nalokhu na? Ziyosuka nini isole mhlabeni na? Ziyoba nini lezi zibonakaliso ezibuzisiwe zothanda lukaNkulunkulu lwezihlahla zimi lapha futhi zikhanya nezibali lezinto ziyokhula nini? Zingabe zisafa nekufa na? Angazi kodwa ziyokwenza. Kuyaba nini konke ukubonakalisa kwenhliziyo zabantu zifisa kuphila nezibhedlela nodokotela kanye nokuhlinza nokukhala nokujabuka kuyanqamuka nini konke ekubusene kukhazimulayo kanye nojesu kweminyaka eyinkulungwane kashalom na kuyoba nini na ngazi wathi kuzoba khona ngazi ukuthi uzokwenza kanjani kodwa izwi lakhe elikhulunyiwe lizoqinisekiswa lapho ilanga lokulunga liyovuka nokuphulukisa emaphikweni akhe Futhi ingxenye yokuphulukisa lapho akuyi kuba ukuphulukiswa ngokomzimba njengoba nicabanga njengoba kusho uma umuntu enokugula futhi kuyosuswa kubo yilokho akwenzayo manje ngomfanekiso kodwa yonke indalo iyaguqulwa lokhu okufaya kuyothatha kukafi lo nyaka omdala iyoxubela ebutsheni amen hawu kuyoba kanjani na ngazi kodwa kuyoba lapho Sengiyakhuluka kubo lami lo nyaka uma inkosi ngivumela ukuba ngiphile ngibona uApril 6 ngizobana iminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu kudala indoda endala kodwa angibuki angifuni ukubuyela emuva ngibe ngumfana futhi ngifuna ukucindezela kulowo maka ngaphesheya ngaleyo nhloso engayizela cishe iminyaka engamashumi amathathu nokuthile manje ngimile emuva kwaleli desk kusukela ngisengumfana omncane neminyaka engamashumi amabili nokuthile cishe amashumi amabili nanye amashumi amabili nambili kudala ngizabili kumemezela lo mlayezo futhi sonke isilinganiso samandla ami ngiwabeke kuwo Mama hlobe yami qothe nezindwele zami ziba mpunga futhi iziphume angibuke emuva kulokho zizobuya kulo futhi ngibuka ngale yaye kusele kosuku lapho izwi likaNkulunkulu liqinisekisiwe lathi akuyikubakho nolulodwa nolulekhanda lakho luyoshabalala futhi kiyoluvuza futhi ezinsukwini zokugcina uyakwenza kanjani na ngazi kodwa ngithemba unyaka omusha ngazi ukuthi uphetheni kodwa ngiyazi ukuthi uphethe lokho amathemba onyaka omusha nginawo umefiki Amen. Umega fikingi yobengi sasebenza uma ngisindisa ngethemba nje kusasa kuye. Angazi ukuthi kuyini ngiyakwethemba nje kuye. Nimbonile yena eqinisekise izwi lakhe ngakho niyazi ukuthi kuzokwenziwa izwi lakhe. Wena uthi futhi Branham ukuthola kanjani lokho na? Awu. Ake nginikeze umcabango lapho mzuzu nje ngabe niyazi ukuthi uzwelo luyini na ngiyazi niyazi umculo umdlalo wasesiteji niyabo bayawudlala manje nina bantwanyana ukuze niqonde ngiyakhumbula esikoleni ngikhona ukuthi ninayo kuthiwa yini lolo zwelo luncane lwaserashiya ngezikhathi bakudlala ngezigubhu niyazi kubizwa akusikho imayelana nesiqophamuthi esincane niyazi asehla ezansi emahlathini futhi babe nokubhakuzisa futhi beshaya amadrum lezinto futhi uyakuza konke lapho uhamba udlule kuvumeleleni kwamaphimbe kuhlabeleleni lapho bewudlala ngiyakho Kodwa igama lalokho Peter neWolf kunjalo uPeter neWolf manje lokho lokho uzalo laseRussia yabo abanazi sithombe sincane sincane sindiza ngapho bekudlala kodwa bakudlala ezigubhini bese kuthi ke futhi wenze ezigubhini imisindo lezinto uyalidlala liya kudlala ngakho nizoqonda lokho mfuthi Branham azama ukukusho yabo
The scripture is God's sympathy.
Hallelujah. 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 But you are finally wasing, because you are going to go to the house.
Oh God. If you can hear the drums of the finished
end. Oh, God.
Only
Othethe singwa isake saba ukholo futhi sasiyimbewu futhi siba yisiko futhi wahlephula kulezi zinkwa futhi nendalo kuphela yaphinde phindeka.
But in the
woods, you can get a loot and a pogwens and get change. Magubacon, footy abacon, who get a loot of we pull a guy, we in a which is a Christian for now, you know. Is it as a good when a lace, we are good zens and go bangia gubaba wami, who get sick of with tears, who tell you where we pull up with tears of Google, which one is a dollar, what you would gallon go go. Ukubiza ukuthi uJehova ofanayo wamemuva lapho wathi bakube khona futhi kwaba khona izwi lakhe labonakaliswa ngenkathi yenziwe inyama emhlabeni wathatha indalo yakhe yasekuqaleni wayihlephula futhi wayandisa kodwa manje ezinsukwini zokugcina ngenkathi yehla phakathi kwethu futhi ukukhanya okufanayo okwehla kwathi makube khona ukukhanya.
Speaks the creation into existence. Remember, we're at these times.
We're at these times. Kepa laba bali negosini, laba babugayo, kuko ndote yote sinamlande wa doma ibupi umkapi, eyazi leo nkanyaze ya dhulu. Kepa zazi zivugile, zailandela, mamayela nga makuli, minyage mibili, zaibuga futi zailandela, niabogu utingi, konde utini na kugulaba abalalele uzwelo.
Remember, the composer knows the
Kumbulani mkambi wazi sibele kusukela kuqeleni wazi konke ngakho ingalazo sizathi wayengaphala lapha ngokuqondile. Manje kufanele uqale ngayo kufanele uqale uma ufuna ukuzozwela uqala ngaye njengasemculweni ozweleni lalela uyazi ukuthi uthini ukuyoba yiloko kuvumelana kwamaphimbo ukuhlabeleleni kuyikho khona-ke bese uqala ukulalela umculo. Futhi uyazi ukuthi kuyini ngakho ke uyazi njengakho nakho lapho izinto ezithize zenzeka khona manje kufanele kushintshe manje kunoma ubani omunye ongazi lutho ngalokho abayikho ngena nje futhi uhlale phansi kuyisike jane nje sompeto omsindo okhehlezelayo. Kodwa lowo wazi ukuthi kuyini ibhithi ephuma emculweni kushaywa isigubhu ngamanothi kukudlalwa icilongo ngecilongo kushaywa ngehaphu kudlalwa ngevayolini kukushaywa ebhesini kubethwa ngamacilongo kushaywa ezigubhini yonke into ndawonye esiqini futhi kwenza umdlalo wasesiteji uze uvala amehlo akho futhi uphila kuwo. Haleluya! Umuntu akavela amehlo akhe afayo ekubukeni ngokomhlaba futhi aphile ebukhoneni bukaJesu Kristu. Uma ubone izwi lakhe lishaye ozwelweni olukhulu eziphila kulo manje lushintsha. Uvalele uqale kuvumelana kwamaphimbo kuhlabeleleni into kuphela ungayenza uma usekuvumelaneni kwamaphimbo kuhlabeleleni khona-ke uyaqala uqala kungena esigqini.
That's the way you do God.
Yandela yenzayo uNkulunkulu awumi futhi kubuke ngena esiqini salo ngena kanjani lapha na uzalela kulo esiqini sezwi uma uba yingxenye yalelozwi. Kufanele ube yingxenye yomdanso ukuphuma emdansweni kufanele ube yingxenye yomdlalo webhola into ethize onentshisekelo kuye ukungena emdlalweni webhola. Kufanele ube yingxenye yezu kwazi uzwelo lukaNkulunkulu uzwelo lwakhe lulapho ludlala uyaqonda uhamba ngebhithi yesikhathi uyibhekile imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza omkhulu kunalowo uyakuwenza lezi zinsuku zokugcina.
Oh,
kushintsha kukhulu kwesikhathi singena ebhithini ibhithi yezu ithole injongo yakhe ihora esiphila kulo.
Get into the rhythm of it.
Get as a penis, Uncle, uma ungena zwini uyathola ukuthi wakwenza kanjani kuqaleni khona-ke usuyazi ukuthi ukwenza kanjani ngaso sonke isikhathi.
How did he send his message?
Uthumela kanjani umlayezo wakhe kuqala na Wenzani na akasebenzani nezinhlangano akagaza kwenze ngakho akakwenze manje yilapho uma ulalela isiqhisa lomkhandlo mabandla uzoba umnyameni kodwa uma ulalele isiqhisezwe bambulelelana uJesu na wena ungumuntu zenze uNkulunkulu ninawo umlayezo wami ngokuthi izinhlobo ezintathu zamakholwa kanjani ukuthi omunye wamalapho futhi kwakukhona abazenzisi bayalandela behambisane kwesikhashana benza sengathi babekholwa futhi ngelikilanga uJesu wathi kubo wathi niyocabangani lapho indoda nomuntu evele ezulwini yenyukela emuva ezulwini na ngivele ezulwini ngibuyele ezulwini ngani isicubu sasuka sahamba futhi sathi lilukhulu lelizwi kodake nako kufika abazenzisi ababehamba naye abangamashumi esikhombisa lapho bethole into enzima abazange babone ukuthi ku abalwazanga uzwela babengasazi isithembiso ukuthi lo mntwana wayekujehova igama lakhe liyakubiza ngokuthi umeluleki inkosana yokuthula unkulunkulu namandla futhi ngenkathi ethi uma ngenyukela ezulwini lapho ngivela khona awu bathini likhuni lelizwi ubani ongaliqonde nasi yazi ukuthi nje ungumuntu sidle nawe silala kanye nawe sisemadlathini nawe singasebanzini nawe awungumuntu nje futhi uthi indoda nemuntu ibuyele emuva lapho ayivela khona na uzothini wena na lilukhuni lelizwi niyabo abayazi ibithi abasazanga isiqu sokuzwelana kwezwi likankulunkulu ukuthi wayengunkulunkulu ebonakaliswe enyameni ngoba wayeyizwi lokukhanya eliqinisekisiwe lehora bazange balithole bathi lena yinto enzima ubani ongaqonde lokhu na futhi bafulathela bahamba babengayazi ibhithi yabo khona ke siyaqaphela futhi kwakukhona uJuda umzenzisi noma ongakholwa walinda waze wathola iphutha wabegese phendukele kubafundi washo nje kwaba yishumi nambili futhi uJuda wayengomunye wabo wathi nifuna ukuhamba nani na khona ke uPetro wathi siyakuya kubani na nkosi na ngumkambi amen uyazi ukuthi kwenzekani nguwe owedwa onezwi lokuphila singaphendukela kubani na ngeke sibuyele emuva kubafarisi noma abasadusi noma Herodi noma kungahle kube ngubani Uwe wethe nezi lokuphila sinayo enye indawo esingaya kuyo sizihlanganise kule concert enkulu singaphakathi lapha silalele futhi sisesiqili siyakholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu uJehova ubonakalisiwe siqinisekile ngalokho Asazi ukuthi lezi zivivinyo ezikulu nezinkinga nezihlupheko nezinto ukuthi wena uthi uyaphezulu ukuze unikele ukuthi konke lokhu lokho nokunye futhi ngosuku lwesithathu yonke lento asikuqedi lokho kodwa singaphakathi lalele kuzwelani kukaNkulunkulu siyingxenye yakho futhi silindile kubone ukuthi kwenzekani ngokulandelayo futhi silandele eduzane nawe oh hey lokho ekufuna ukukwenza isithembiso
How does he begin just like he did at the beginning?
Wabala kanjani na njengoba nje enze kuqaleni niyabo ngazange athumele umlayezo wakhe ehlanganweni yakazange athumele iqembu lakhe umlayezo wathumela indoda yodwa izinsukini zika Noah okungunowa ngezinsuku zika Mose kwakungumose kukhona abanye abacabanga ngesinye isikhathi ukuthi bathi awu uzozenza wena kuphela umuntu ongcwele kule qembu uNkulunkulu wabuka phansi kulokho Mose ephendule inkosini, ngenze lokhu yini yini ngifanele ngiyenze na? Wathi zahlukanise nabo, ngizonakekela konke kwakho. Ngakuthuma kungumthwalo wami, futhi wavula umhlaba, futhi wagwenya uKora nayo yonke inzuzo njalo. UJohane noJesu babengeke ngesikhathi esifanayo. UJesu ngenkathi uJohane ebuke phezulu wathi manje kungimele nginciphe, umele akhule, ungukukhanya kuqinisekisiwe. Ngakho ke ngabe lokhu kukhanya kuyoqhubeka aze athole ukuqinisekiswa kugcwele kuza. Kunjalo kunjalo. Ufana njengoba wayenjalo kuqaleni, uqala kanjalo, uqala kanjalo ukufunda ukuthi uNkulunkulu wayengubani, wenzani ngenkathi lapho emhlabeni na? Yabo lulule kuphila luphila. Ngabe wavuma wayengumye kelelina ngabe waya ezinhlanganweni na Wazi kumba kajani ene kobo na selani mipalo. Kabanga kuti ni, kabanga kuti kuyo ni nukupilo kupakate. Fuji hiyo fakaza ngami. Nyabo, leyo, hindi fanayo na mtanje, noma ngesiki zikache. Uma ufune kukanya. Mbona kuti mpalo tini nga leli hora. Kunungili. Kala kubi kona gena. Uma kukona isoni lapo. Kale sipambaneli lapo uzi munga ufile na ye. Ungenile kona gena. Mla lwena sasiteji. Ulalele, kolega, upeke sisa ishiti lako, jangoba ulibamba sanze nisako, uzwele, uneshite sanze nisako, elizo kuchela, lezo zindo, lapo ukushincha kumtula kukali kulingisa, kolega, uyabona ukuthi kulingisa kuyini. Lapo bona umoya kankulunkulu wela phezu kwabantu bese wenza ukuthize ubuke emuva bese ubona ukuthi kukuphi yabo uma kuyiloko uma lokho kuyinto yanamhlanje ngani babe neshiti esandleni sabo lapho Jesu efika lozwelo ngokuqinisekile bayakwenza ngabo ngilisho kahle lelo gama ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni uzwelo na ngithemba kanjalo ngakho ngengisana kucabanga ngakho nje ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni na ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni kunjalo na kulungile manje babe neshide esandleni sabo kodwa babezokwenzani na babezama ukubuka emuva ebithini eyayinakho konke ingxenye yonke yase ivele idlaliwe yilokho amabandla akwenzayo namhlanje abuke emuva abone ukuthi iyiphi ingxenye eluthela eliyidlalayo amaluthela ayakwenza abakwazi ukushintsha komculo abazi ukuthi uNkulunkulu wenzani namhlanje uma yenza lezi zinto amaluthela iphelekozi ithi wo zinakho uthole ishide elidlalwe eminyakeni engamashumi emahlanu edlule liyabo ngokuqinisekile asigcine nje lelizi ezandleni zethu bese ke sibhekisisa lapho ukushintsha kufika khona ke sizokwazi ukuthi senzani manje futhi kuqale ngaye esiphambanweni phendukani futhi nipapathizwe egameni likaJesu Kristu kuko ukuthethelela kwezono futhi niyakwamukela umculo isiqondiso
his word the holy ghost
yebo izwi lakhe umoya ongcwele lowo ubonise izwi bese ke elandela edabula nesigqi sezwi noma ngabe yini umculo oshaya ibhithi yalelo hora ushaya nalo yebo baningi abantu babuza kungani na babuza ngesinye isikhathi bayangibuza kungani na kungani kufanele lezi zinto zenzeke na yini ngani kungani kwenzeke lokhu kimi na kungani ngaqala futhi lokhu kuyenzeka futhi ngibe nale nkinga lapha futhi lokhu kuyangicasula lapha futhi ngalahlekelwa yilokhu lapha na ngesinye isikhathi ngibuzile kungani na kungani ngekathi ngisengumfundisi omncane nje ngiqala ukuqala ukuphuma uNkulunkulu athatha umngami waphuma ngqonga phansi kwami uthatha umntwana wami ngaphansi ngqo kwami ngaphansi ngqo kwenhliziyo yami na wakwenzelani lokho na ngangingazi sengiyazi manje ngavele ngabamba isandla sami kwesakhe futhi ngaqhubeka ngethemba wazi wonke umgamanqo uyazi ukuthi isigqi kumele lapho kumele senzeke uyazi ukuthi yini okudingekayo ukubumba uyazi ukuthi ihlobo luni lwempahla azolisebenzisa yabo ngemuva kokwadule ngezingezikhathi lapho uNkulunkulu ebumba abantu abalungileyo babe yizazi nabaprofethi nebo lapho amadoda eshaywa khona amadoda ashaywa ezwini mabethele yonke inhlobo yesivu mukholo nento kubo mabeze ezwini futhi uNkulunkulu ulishaya alikhiphe ngqukubo alibumbe kahle kukho ekuvumelaneni kwamaphimbo ekuhlabeleleni okukhulu nekwezwi lakhe niyabo bese kuthi ke babone izwi liqhubeka uNkulunkulu yazi ukuthi kunini lapho isiqi sawo sifanele sishintshe uyazi ukuthi isiqi sihamba kanjani angazi ukuthi sihamba kanjani kodwa yena uyazi ukuthi sihamba kanjani mina ngazi kodwa ngiyakubo ungalapha futhi ngithi aw kuyeza nje ziningi izinhlobo zolungileyo kodwa uNkulunkulu uyabakhulula kuzo zonke yebo uNkulunkulu uhambile wadabula emlandweni nesiqi sesithembiso sezwi lakhe onyakeni ngamunye ngesiqi sifanayo ukwenza izwi lakhe iyo ndlela uNkulunkulu ahamba ngayo edabula ezansi emlandweni kusukela kuyo yonke indlela ivele kusukela kuGenesis kuye esambulweni uhambe wadabula emlandweni nezwi lakhe kunjalo ngesiqi samandla kamoya ongcwele eqinisekisa izwi lakhe kwabakhethiweyo khumbulani akagaze akwazi ukuthinta ibandla elingaphandle ngabakhethiweyo kuphela bukane lo mpristi wathi lo muntu ungubhelizebhulu umpulu kungani ufunde izingqondo zabo Babazi kancane ukuthi izwi libukhali kulenkembe sikahlangothi zombili lehlulela imicabango esenhliziyweni futhi wayeyizwa. Kodwa lezi zibhebe zincane sima emthonjeni ngalelo suku ukuzonke ibhakedela manzi sathi ngiyabona ukuthi ungumprofethi siyazi ukuthi umesiya uyeza besike nabo abaprofethi amakhulu eminyaka kodwa siyazi ukuthi umesiya uyeza futhi umefika yilokho azoba yikho wathi nginguye. Lokho kwakwenele kungani la sibiza shayibithi wayebhekele lo shintsho kusukela ebandleni lehlele kuya kubesiya eqinisekisiwe futhi lapha wayemile umesiya ubose yakhuluma ngaye inkosi uNkulunkulu wakho uya kuvuza umprofethi onjengami nango isiqisa shintsha imbewu eqinisekisiwe yaliqonda. Futhi ngenkathi izwi likaNkulunkulu langempela liwela phezu kweqinisekisiwe phezu kwembewu futhi bakubona lokho kuqinisekiswa kwezwi bayaliqonda. Babuka izwi bayakwazi umkamanco bayasazi isikhathi bayalwazi ushintsho bayayazi ibhithi efanele ukuba kulelo hora. Haleluya bayayazi ibhithi bayasazi isikhathi bayazi ukuthi kufanele kuhambe kanjani. Niyabona abakhethiweyo kuphela abalaziyo. Ngenkathi uFiliphu eselibonile wayengeke esalimela wayazi ukuthi lowo kwakungumesiya ngakho waya kumfo babenokufundisisa ibhayibheli ndawonye. UNathaneyeli wathi woza ubone umuntu woza ubone lo simtholile sithele uJesu waseNazaretha sithele uJesu waseNazaretha lowo umprofethi uMose akhuluma ngayo ukuthi wayezofika simtholile simtholile. Wathi kungenzeka kanjani na nje ngi wayekuphi na yabo wayengekho yabo wayengasazi nje kahle isigqi babekade befundisisa kodwa ngenkathi efika lapho wamtshela wethula kuye izwi futhi ngenkathi efika lapho uJesu wathi bheka umIsrayeli. Isigqi siqala ukubamba umdlalo omkhulu wasesiteji wawudlalwe phandle lapho emsamo noma enkundleni ngalolo suku mhlawumbe uJesu emiphezu kwedwala ekhuluma nabantu futhi lapho uFiliphu enyuka noNathanayeli wayebuka ngale kuye futhi wathi bheka umIsrayeli okungekho kohlise kuye. Wathi rabi wake wangazi nini na wathi ngaphambi kokuba uFiliphu akubize ngenkathi ungaphansi komuthi ungakuboni hohe wayeyingxenye yalo wathi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi ka-Israyeli. Ukhathaleki ukuthi amabhidi ezwe ayeyini nako konke ukubangwa kwawo umsindo ababenakho kwamadlelo kwakungezilo lolo zwelo lukhulu lukaNkulunkulu. Amen. Wathi wena uyinkosi ka-Israyeli nakho lapho khona ngiyakubona ngiyakwazi ngani na wayengokhethiwe imbewu ekhethiwe iyazi kuhlala njalo kuwo wonke unyaka ukuthi bayakwazi. Wena uthi kodwa mfowethu kuthiwani komama nobabayi kuthiwani ngabantu bakithi kuthiwani ngehlelo lami baba azokwenzani na bazonginahlela ngaphandle ngabe. Uma ungakwazi ukubuka phambili buka phezulu ungazami ukubuka phambili empeleni bheka isandla sakho kwesakhe vumela khole bheka phezulu ungabuki phambili. Wena uthi kungani abanye behlekisa ngami ngezinwele zami ezinde futhi ngikhumbula ezikhindi futhi ngami ngishiya ibandla ehe ukuhlupheka ngenxa yegama lakhe kukhulisa ubuhlungu bomusa wakhe yebo.
Suffering for his name's sake is growing pains of his grace. Yeah.
Kuhlupheka ngezwi lakhe niyabo kukhulisa ubuhlungu bomusa wakhe yebo mnumzane khumbula nje umusa kaNkulunkulu ubunikezwe wena ohe njengoba uPawulu washo haleluya wayenobuthakathaka kukhona kwakumkhathaza wayene udeveli wayeyomukula isiphakela emva kwisiphakela futhi waxoxisana nenkosi kathathu ukuba ikususe kuye wathi angikufuni lokhu nkosi kususe kimi. Futhi konake ngobunye busuku inkosi yakhuluma kuye yathi Sawule noma Paulu umusa wami wanele. Wathi konake ngiyakubonga ngobuthakathaka bami ngiyakubonga kakho ngiyazi kumphilisi ngikubonile ukhulukisa abagulayo uvuza bafi leyo ukhipha amadimoni uvula amehlo ezimpuputhe kodwa uma ngixoxisane nawe futhi wena ungitshele ukuthi umusa wakho wanele konake lo devele ongikhathazayo uyizinhlungu ezikhulayo zomusa wakho konake ngiyakubonga ngobuthakathaka bami ngani na uma ngiziphakamisa ngaphezu kobuningi besambulo niyabo niyabo wayenento abanye abafundi babengenayo wambona emva kokufa kwakhe kumbelwa ukuvuka nokukhuphuka wambona. Baki babo bathi awu ngahamba naye wenza njalo wonke umuntu emgqeqeni kodwa emva kokuba esefile wabelwa wavuka futhi wenyukela phezulu futhi wabuyela emuva sibuyele sentsika umlilo wakhuluma kuPawulu lokho kwakungaphezu kwanoma yikuphi abanye ababenako amen yena wathi ngaphandle uma ngitshela ukuphakama futhi ngifuna kwakhe amakhulukazi amakwelithi nekokonke kunye nokunye okuthize kukhulukazi funa ngithole ngitshele ukuphakama ngaphezu kobuningi balezi sabu uNkulunkulu uvumele isithuke sikadeveli singigcine phansi wathi khona-ke uma ngibuthakathaka nginamandla amen 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 izihlungu ezikhulayo zomusa amen singahlala kulokhu isikhathi eside ihora nemizuzu engamashumi amane nanhlalo isidlulile futhi futhi sikhuliswa izinhlungu zomusa wakhe angavumeli ziphambanandlela angavumeli ziphambanandlela ukusivivinya ukusiphelelisela umsebenzi wakhe angakuvumela lokho manje bandla kokubili lapha nasethepini angavumeli ziphambanandlela inzele inkonzo yethu njengoba enze kudanyeli unikeza udanyeli iphambanandlela encane ngelinyilanga uyazi wayengumuntu omkhulu ezansi ebhabhiloni wenza wavumela inkosi imphendukele futhi imphonsa empandwini zokunyama wamphelelisa kuphela impela kwenza uvumela abantu abamahebheru bangene esithendweni somlilo babeshisekele ukumela izwi lakhe angaze avumele amagama aphambene abavumele bakuhleke ngokuba nezinwele ezinde abavumele bakuhleke ngokuthi kungani uba kumgibo ongcwele noma ngabe yini okunye kungahle bangahle bakuhlekise bangahle bakuhleke kalokho lokho kulungile leyo yimpambanandlela lo umgamanco omncane lokho kufakazisa ukuthize yabo into phele eyenziwe yimpambanandlela kubantwana bamahebheru ababeme ezwini babakhulula kuphela ezibophweni ababenazo zizungeze izinyawo nemilenze yabo futhi ngesinye isikhathi kuthatha izilingo ezinzima ukwephula izibopho zomhlaba zisuke kithi ngezinye izikhathi uNkulunkulu sivumela ukuba zibe nokuvivinywa okuncane uyazi ukubona ukuthi sizokwenzani ukukhipha ezweni noma ngamanye amazwi akuvumele ube nokuvivinywa okuncane futhi iyakushaya kukhipha enhlanganweni naloyo mbona ukuthi imethodisti yiyo kuphela ibhaptisti noma iphentekostali noma lelo yiqebu kuphela banalo uma ungakukholwa njengoba ibandla lami likukholwa awukukholwa nhlobo ngezinye izikhathi uvumele kulingwa kuncane kwenzeke mhlawumbe unengane egulayo mhlawumbe kuthize kuyenzeka ngehora lokufa ngqo mhlawumbe othize athathwe kuwe noma kuthize ungokwenzani na ukukuhlephula usuke ukukukhombisa ukuthize avule amehlo akho mhlawumbe ufikela ukugxeka ngezinye izikhathi mhlawumbe ulalele le tape ukuba nje ugxeke mhlawumbe uNkulunkulu wenza lokho ukwephula ezinye izibopho zezwe ezikubophele phansi
like a drowning man in the river. You have to take the man out of the river before you get
Jekendo
the river out of the river.
Jekendo lekulizayo mfuleni, ufanele ukhipha umuntu emfuleni ngaphambi kokuba uthole ukukhipha umfula kumuntu. Kunjalo, ufanele umkhiphe emfuleni kuqala, bese ke ukhipha umfula kuye. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu udingeka kwenze ngaleyo ndlela uvumele imigamanco izimpambane ndlela ukwenza lokho yima izithembisweni zakhe izwi ngoba azihluleki kusasa elisesandleni sakhe yima njengoba benza ungayeni.
Abraham.
UAbrahama ezimpambanweni indlela zakhe wazi ukuthi uNkulunkulu wayengayivusa intetana yakhe kuveni lapho ayeyithole khona impambanandlela uAbrahama ufike empambanandlela yakhe futhi emva kokuba wayethemba uNkulunkulu futhi wayezibonile zonke izimangaliso zikaNkulunkulu iminyaka engamashumi amabili nanhlanu walinda umfana indodana ethenjisiwe futhi khonako uNkulunkulu wamtshela ukuthi akahambe ayonikela yona kanye into ayeyilindele. Sikhathi sijepo kodwa ngabe u-Abrahama wangabaza na funda kwabaseromi isahliwo sesine bathi wayeqinisekile amen wayeqinisekile ukuthi lokho uNkulunkulu ayekuthembisile uNkulunkulu wayezokwenza.
Amen.
Ovumela impambanandlela wayebonise ngu-Abrahama kithi uyabo angamvusa ofile. U-Abrahama wathi ngizomamukela njengovela kwabafileyo isizalo sikaSara sasifile isizalo sikaSara sasifile futhi yena wesilisa umzimba wakhe wawufile wayeyindoda endala
wengenayo imithambo yobisi kuqinisa ingane futhi babengenayo awu kwakungekho lutho futhi wesilisa wayengazali iqobo lwakhe futhi owesifazane wayeyinyumba nebo akukho ndlela nhlobo futhi wamamukela njengovela kwabafileyo wathi uma unkulunkulu engakwenza lokho unkulunkulu angamvusa kwabafileyo ngokuba unkulunkulu ofanayo wangitshela ukuthi ingane yayizoza futhi ngama futhi iyafika angayivusa kwabafileyo ngokuba wenza izinto zonke zisebenzelane kube ngokuhle kulabo abamthandayo Amen. Unkulunkulu wenza izithabiso ezinsukwini zokugcina lezi zinto ziyokwenzeka ezibona zenzeka. Uma ethembisa iSathane futhi iSathane yafika. Uma ethembisa zonke lezi zinto esizibona ngokombhalo futhi zenzeka. Singene siqini sazo. Wethembisa ezinsukwini zokugcina lezi zinto ziyokwenzeka. Futhi siyakubona. Wethembisa ukuthi izothubela uJesu. Haleluya. Kuzoba nesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Kuyoba khona usuku olusha. Kuyoba khona usuku ukuthi ilanga lingeke liphinde lishone. Ngoba asisayikulinda ngoba iwundlu ikukukhanya ngomuzi esiya kuwo amen ukuqala kosuku olusha ngikuzwa phezu kwami wonke manje ukukhanya kosuku olusha ukukhanya kosuku lapho kungekho ubusuku akukho bumnyama akukho mathunzi akukho zibhakabhaka akukho ukufiphala izibhakabhaka ezimnyama akukho phakathi nobusuku akukho mathuna akukho zibala emagqumeni akukho zinkonzo zomngcwabo abekho dokotela akukho ndlu yasemakhazeni Amen ngingizwa imisebe yokukhanya kwakhe yedlule emphefumulweni wami usuku olusha oludala luyacindezela luyakhela njengoba ngizwa ikhaza lifayo lithululeka emzimbeni wami ngizwa umfutho kamoya ongcwele ufika ngemuva kwalo vuka ukhanye into ethize into yaphila iBrenham usiyakhuku suba buthatha kamahlombe akho asehlela phansi izinwele zakho ziwe mpunga futhi ziyaphuma kunjalo futhi ubumnyama nesigayigayo phezu komhlaba kodwa vuka ukhanye ngizwa ukuwa labo mfutho wokukhanya wevangeli likhazimulayo likajesu kristu elingenze isidalo esisha kuye ngibheke lolo suku amen okosuku olusha Angazi ukuthi kusasa liyini, angazi ukuthi libetheni, u-1964 ongiphathele khona, noma lutho kuye, kodwa ngibambe isandla sakhe lowo ophethe iphakade, oyiphakade, amen. U-Abraham wayazi ukuthi uNkulunkulu wayengamvusa futhi, ngakho wamethemba. Ngakungonyaka omusha sishisekele ukuhlala nezwi lakhe nalokho elikwethembisile njengabanye abakhethiweyo benza ngezinye izinsuku uma uzwa ukuthi ubonile ukukhanya okwedlule phezu kwakho kukaJesu Kristu kubonakaliswa kwakhe komoya wakhe ongcwele omkhulu kulezi zinsuku zokugcina futhi kumbula, kumbula, hlala nakho. Lokho akwenza komunye wabakhethiwe futhi lokho yena abakhethiwe kwezinye izinsuku njengo-Abrahama lapho ekubona lapho konke kwakuphikisana nobufakazi besayensi unowakubona futhi konke kwakuphikisana nobufakazi besayensi uMose wakubona futhi konke kwakuphikisana nobufakazi besayensi ngeminyaka esimade osewedlule kodwa abakhethiweyo abakubona bama bagxila amen futhi ngakusasa masime sigxile ezithembisweni uNkulunkulu wasenza kuNkulunkulu ukunakekela konke ngilandela nje isiqi Uma sishaya phansi sikhathi futhi sithi lokhu kuphela kuka William Branham emhlabeni khona ke ngizohamba ngesiqi khona ke ngizovuka futhi ngesiqi haleluya lo oshayayo phakathi ushaya kiphe aphinde asishaye futhi yisiqi sikaNkulunkulu ngiyakumvusa ngezinsuku zokugcina okholwe yimi unokuphila okuphakade oze izilami futhi akhole nguye engithumile unokuphila okuphakade futhi akayi kuye kwahlelelweni kodwa wedlulile ukufeni wangena ekuphileni Ngizilandela ukushaya kwezwi, amen. Hayi ukushaya kwenhliziyo yami, ukushaya kwezwi. Ngikhathala ukuthi kuyini, uma inhliziyo yami ingashayi kanye nezwi, khona-ke inhliziyo yami ayilungile, amen. Ngokuba uyizwi, amen. IBhayibheli lizitshela lokho, izwi likaNkulunkulu. Ngakilalela uhlelo ngize ngenyuka ubhili nami sikhashaneni yesedlule futhi kwakuyini leli bhayibheli ihora libizwa ngeziprofethi ihora le libizwa ngokuthini na ukuthi ize mayelana neziprofetho ibimbo lesiprofetho empeleni yi-Seventh Day Adventist babe namagama amane noma isihlanu ehlukene amamillerites yilokho babeyikho ekuqaleni
babe yilobo wathi ingaleya lapho emhlanganweni ukuthi ngizisho ukuthi ngikuJesu Kristu ukuthi ubaba ongcwele wayephezu kwami leyo nsika yomlilo futhi ngangingujesu Kristu. Kwenzeka kube kube ngumngane wami emile lapho emhlanganweni wabo omncane waphakama kwesethi uzodinga kokufakazisa lokho ngoba ngizombiza khona lapha ngifuna nibone isikhathi sizodwa lapho ake hafuma lokho yabo futhi kanjalo wayekhuluma ngezinkolozo ezehlukene nezinto emhlabeni. Bayazi ngesinye isikhathi ngahlangana nabo kulo mbuzo wesabatha babenosuku oludala oseludlulile. Umoya ongcwele uyisabatha lethu, iBhayibheli lasho njalo. Zanini kimi nina nonke elikhatheleyo nenisindwayo, ngizoninika isabatha lomphefumulo wenu kungesilo usuku. UPawulu wathi nina nigcina usuku ngiyanesaba, niyabo kunjalo. Yabona umnzane kubasalele kuphumula maHeberesini. Abantu bakaNkulunkulu abagcina isabatha ngokuba jena ezingenile kuphumuleni kwakhe, uphumule emisebenzini yethu njengoNkulunkulu kweyakhe. Kodwa isikhulumi sabo isikhashaneni esedlule uhlelo lomnandi anginalutho olumelene nabo, ngenza noma yini engingayenza ukubasiza. Ngiyabathethelela ngesihle ngokukusho ngoba basho into eyayingalungile kodwa kulungile. Imfundiso yabo ifana neyofakazi bakaJehova nesayensi yamaKristu nazo zonke lezi ezinye izinkoloze, niyabo into efanayo kodwa aqophelani, bafana nje nanoma yiyiphi enye inhlangano, abanaphutha ngaphezulu ngiqakele kunabo bonke abanye. Izwi lihlala liqinisile njalo, niyabo lizozifakazisa lona uqobo kahle. Qaphelani kodwa lapho isakhuluma indoda yathi zincwadi yonyaka lobhali ubani igama lakhe isikhulumisayo na. Ngiyakhohlwa nje impela ukuthi ubani igama lakhe. Manje wakhulumele Christian businessman enhla esiyekule lapha kuke kudala eWorld Fair futhi wathi lo memezeli wathi lo muntu ubhale incwadi, incwadi evelele kakhulu yalonyaka. Angivumelani,
the book for this year is the Bible.
Incwadi yalonyaka yiBhayibheli, ngokukhanya kweze ngokuNkulunkulu uqobo lwakhe. Incwadi yethu yonyaka yiBhayibheli, ngalo 1964 incwadi yethu yiBhayibheli, futhi yonke eminye eminyaka ezayo incwadi yethu yiBhayibheli. Yonke leminyaka edlule ibe incwadi yeminyaka edlule, incwadi yeminyaka ezayo, futhi incwadi yaphakade yembula ukuthi uNkulunkulu. Yebo, yembula uNkulunkulu. Wonke unyaka ozayo incwadi yonyaka.
Ever you hear the Bible say anything?
Lapho noma phi lapho uze iBhayibheli lisho noma yini yizithembiso ngesiqinisekisiwe kuzofika iphakade kolunye usuku. iBhayibheli yilo lisinika lezi zithembiso. Uma uze iBhayibheli lithi kuzo usuku lapho uJesu uyofika. Futhi njengoba ngisho namhlanje manje ngifanele ngivale ngoba ngibe lapha amahora amabili nebo kukho ngqo. Bukani uma iBhayibheli lisitshela ngalezi zinto ezizayo, likhuluma ngawo wonke lamahora esidlule kuwo. Izinsuku zikaNowa zibikezelwe, izinsuku zabo bonke lababanye umbhalo wazibikezela. Izinsuku zikaMartin Luther zabikezelwa, izinsuku zikaWesley, izinsuku zePentecostali lihora siphila kulo labikezelwa. Yonke into yenzeke ngendlela nje ngokungayo. Khona-ke uma kuyini na yize likhulunyiwe likaNkulunkulu liqinisekisiwe nguNkulunkulu lenziwa ukukhanya kweHora, niyabo njengoba nje linjalo ilanga lapho yize iqobo lwalo lingukukhanya. Uma kuqinisekiselwe isikhathi esingesakho, yabo ngokuqinisekisiwe khona-ke ngokukhanya kwehora. Johane wayengukukhanya, wayengukukhanya kuningi kuno-Eliya. Nabo ababenako u-Eliya wayengesikho kukhanya kuka-Eliya, kodwa wayengu-Eliya kwesinye isimo ukuqinisekisa kukhanya. Yabo wayeyikho futhi lapho Jesu yeza wathi wayengokukhanya nokukhanya okukhanyayo kwenkathi, uyathanda kuhamba ekukhanyeni kwakhe. Yabo futhi Johane wathi manje ngifanele ngifiphale, ngifanele ngiphume manje, kukhanya kwami sekuqedile ukukhanya, ngifanele ngiphume, ufanele ande ungukukhanya. Wathi ngikukhanya kwezwe, amen kunjalo. Onguyizolo namuhla laphakade futhi usengukukhanya kwezwe, futhi uyini na ekuqaleni wayekhona uLizwi, futhi uLizwi wayekuNkulunkulu. Kungani wayengukukhanya kwezwe na uma wayezoza athi wayengumesiya, futhi wangenza njengoba iBhayibheli lathi uMesiya wayezokwenza? Khona-ke wayengesikho kukhanya kwezwe, nebo yizwi elaqinisekiswa elenza ukukhanya kwezwe.
futhi kuleli hora siphila kulo manje yizwi eliqinisekisiwe laleli hora ngaphentecostal nitshe ukukhuluma ngezilimi nokungena kunye lolo kwakuwusuku lwephentecoste lokho kwakungukukhanya kwehora ngaleyo nkathi yini yabo lolu ngoluyo suku ungukukhanya kwehora namhlanje kunyaka webandla lesikhombisa wonke waphuma noKristu engaphandle inyanga ekukukhombeni bonke kumnyama kufika phezu komhlaba ukukhanya kucindezela kungena manje kuqala ukukhombisa ukuthi kuzokwenzekani into iyobhujiswa futhi kukhanya kuzongena futhi kububhubhize futhi abangcwele baza kudla ifa lomhlaba abamnene baza kudla ifa lomhlaba umhlaba ubumnyama benyanga buyosuswa ubumnyama bobusuku buyodlula ubumnyama nokufa kwabo nezivu mokholo futhi zisuka ziqhele zini likaNkulunkulu izinto eziphendukezelwe abazishoyo futhi kukhanya kuzobhobokela osukwini futhi kumbula lapho iBhayibheli eligcwele lelani sengivala uma leli Bhayibheli ligcwele seliqinisekisisiwe khona-ke kuyoba khona ushalomo phakade kuthula kwaphakade niyabo uyafika futhi wathi wayengukuthula emhlabeni intando yenhle kumuntu kodwa izwe alizange likwemukele niyabo niyabo wayengukuthula kuwo wonke umuntu ozela ukuthula kuye niyabo ukuthula emhlabeni intando enhle kumuntu wayengukuthula kulokho kuqala konyaka omusha usuku olusha lukankulunkulu nganina wayengukukhanya kuqinisekisiwe kwalolo suku niyabo kodwa kukhona yizwi eliningi okufanele liqinisekiswe uzofanele aqinisekise yizwi eliningi futhi uma yizwi lokugcina liqinisekiswa seliqinisekisiwe njalo khona-ke ukufa kugwinyiwe ekunqobeni nabafile kuKristu bayakuvuka esikhathi seminyaka eyinkulungwane siya kungena futhi kuyoba ngokuthula kukhulu kukodwa shalom asiphilele lolo suku mfowethu dadewethu lowo shalom omkhulu oyedwa
remember the Bible is the fountain of all wisdom and holds all hopes of the future to the church
kumbule iBhayibheli liwumthombo wakho konke ukuhlakanipha futhi liphethe wonke amathemba kusasa ebandleni shalom asikhuleke
little group present here now
intombele encane likhona lapha manje ngibe namahora amabili kulo mlayezo omncane onyaka omusha nibekezele kakhulu ngabe ukhona phakathi lapha kulokhu kuza noma kuletha mbama njalo ongenawo shalom lokho kuthula ukwakhuluma ukwakhomba yizwi likankulunkulu ngenkathi wena neze niba munye uma iBhayibheli lisho into eyodwa wena uthi qhabo angeke ngakholwa ukuthi lokho kuqinisile kona-ke awunawo shalom
You're not at peace with God because
his Okay ukuthile loNkulunkulu ngoba izwi lakhe lisho into eyodwa futhi uyaphikisana nalo. Futhi uma izwi lithi shalom ukuthula futhi unalokho ukuthula ukuthi lonke izwi uNkulunkulu lishoyo ungalichizelela ngoamen futhi uyalikholwa futhi uma ulibona liqinisekisiwe uthi amen lelo yizwi.
But does a creed
kodwa ngabe sivumokholo kukhanye kukhanye kwamanga yizwe lishanela lincamula esithunzini sokukhanye okubonakalisiwe kulwenza mnyama sivumokholo esithize ukuthi qhabo ngicabanga ukuthi lokho kwakungokwenye into lokho akuchazi nje lokho futhi nokho yizwi liyakusho na ngabe uyasilandela leso sithunzi noma ubonakala nalokho kukhanya na lapha nasethephini noma ubani ozoyilalela cabangisisa ngakho nje umzuzwana futhi uma kukhona oyedwa lapha ongathanda ongenakho lokho kukhanya asiphakamise isandla sakho ukuzikhomba wena ukuthi usukulungele kuhamba kulokho okukhanya namhlanje futhi uma kukhona oyedwa ngaphandle ezweni lalapho lethephi ezoya khona ukuthi awunakho uzosiphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu khona lapho vala isiqophi sakho umzuzwana nje lapho sisakhuleka kuqanga amadolo akho futhi uthi nkosi nkulunkulu ngingabazile ngengenze lokhu ngicabange awu ngoba ibandla lithe lezo zinto zingenzeke futhi lokhu kungenzeke futhi kodwa ngiyabona kwethenjisiwe ebhayibhelini futhi ngibona izinto eziningi kakhulu amazulu akumemezele ngisho uqobo lwakho
futhi lezi zinto ezashiwo ziyenzeka njengamashi futhi uNkulunkulu ezulwini umemezela into efanayo ngakho ngifuna ukwemukela manje makuthi izwi likaNkulunkulu lingene kimi futhi mangingene siqini sokungalaleli lokho ibandla noma umshumayela kushoyo kodwa mangingene siqini sezwi futhi ngibone ukuthi lithini futhi mali lethe kimi kulolu zwelo lukhulu lukaNkulunkulu ukushaya ngaphandle kwentando yakhe empilweni yami.
Our Heavenly Father, we now bring to you every hand.
Baba wethu wasezulwini siyaletha manje kuwe sonke sandle siphakeme yonke indawo futhi ivumele umoya ongcwele kaNkulunkulu lethe kubo isiqu seze ngeqiniso lawo.
That they are to be molded.
Ukuthi kumele babunjwe manje babe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi bafanele babe ngababonakaliso kukhanya kukaNkulunkulu phezu komhlaba. Afanele babe yize libonakalisiwe ukuthi abesilisa nabesifazane bafanele baphile ngendlela uJesu aphila ngayo nokukholwa lonke izwi likaNkulunkulu nokuphila ngalo njengoba enza. Ngokuba wathi umuntu akayikuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlengeni kaNkulunkulu hayi nje ukumbalwa kwamazwi ingxenye yamazwi kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlengeni kaNkulunkulu.
The word of Moses
izwi lesikhathi sikaMose lizange lisebenze ezinsukwini zesikhathi sikaJesu izwi ezinsukwini zabapostoli lisebenzi kulolu suku liyizwi elithenjisiwe lalolu suku basho qobo labo futhi bakukhuluma ngomoya ongcwele okuyokwenzeka izinsukwini zokugcina ukuthi amabandla ayoba ngaba namawala kanjani abakhukhumele ukuthi sifebekazi siyovuka kanjani futhi izifebe ziyoba naso ngqondo ukuthi ziyowenza mnyama kanjani umhlaba nenyako ebandla ugcine iLaodikeya uJesu ngokuphelele uyosuswa ebandleni.
Oh Lord, let me stay with him.
Wo Nkosi angehlale naye izwi futhi bodakalisa kukhanya kwakhe ngithi sonke njengoba siqala uhambo kulonyaka omusha ngokuzimisela kungaziwa ukuthi lonyaka omusha uphetheni kodwa sibambelele kuye izwi elazi lonke uzwelo kusukela kuqaleni kuye kupheleni. Wazi wonke umnyakaza na wonke umgamanxo futhi Nkosi simbekile nje sibekile amehlo ethu kuye izwe khona ke uma sibona lezi zinto zibonakala siyazi ukuthi sisesiqini Nkosi izwe. Sipe khona sindisa wonke uphefumulo olahlekile Nkosi ukuthi lapha nawo wonke lowo ozolithephu sibanikela kuwe ngenxa yombuso wakho egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje kukhona yi ngiyajabula ukuba nani nonke kulokhu kusa ngakho ngibe ncamashi selokhu ngiyiqalile amahora amabili ncamashi kusukela emizuzwini eyishumi nanhlanu kushaye elishumi nanye kuze kube imizuzu eyishumi nanhlanu kushaye elokuqala. Ngimtshelile umida ngithe ngizobuya kugamenxa lokuqala manje asikholelwa ekuphuleni imithetho yejubane angicabanga ukuthi sifanele sikwenze lokho niyabo ukukwenza. Manje siyanibonga ngifuna ukusho manje uTerry usicishile siqopha amazwi sakhe ngoba yileyo tape kuphela iphumayo ngicabanga ukuthi wena usenayo eyakhe eqhubeka okungukuthi kulungile niyabo ngoba ngizokhuluma nebandla. Ngiyanithakasela ngempela nonke ezansi lapha futhi kunezikhathi eziningi ngicabanga ukuthi lokhu ukuhlehlela emuva kuncane kimi ukwehlela lapha ngemuva kogadulo njengoba ngikubiza kanjalo. Ngiyabuya ngidlule hlane emuva le phezulu lapha futhi ngiqalaze ngibone leli qembe lincane lapha ngaphansi kwezihlahla khona ngqo eceleni komfula. Futhi singasohla kuthini lasempumalanga lomfula manje futhi ngeke themba ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa nonke ngamunye uNkulunkulu shalom abe nani lokho ukuthula kwakhe futhi ngiyaxolisa ngempela kubange nibambe kanje kodwa nje ukuthola i-tape yalokhu manje lapho uma iNkosi ithanda ilokho engifanele ngikhulume ngakho ePhoenix ngesonto entambama.
Kona ke ngomsombuluko ngiyahamba kancane imihlangano emifishane nokunye nokunye bengihlosile enhlizweni yami kulo nyaka uma inkosi ithanda ngivele ngasika futhi ngadabula kusukela ohlangothini kuye ohlangothini niyabona futhi sonke siyazi ukuthi lokho yinkomba siyazi ukuthi umdonso sithathu uyini thina sonke siyakuqonda lokho manje une uzoba nayo yonke itape niyabona futhi ngicabanga ukuthi izolala nje ifihliwe kusikhashana kuze ukuthi ihora likhulu lokuhlushwa liyafika ilapho kuzoba khona izokhuluma kuzobonakaliswa njengezibonakaliso ezinhlanu eziqondile ezingehlulekanga ngokuphelele futhi manje ngiyacabanga lendani nje nebo ukubona ukuthi kwenzeni manje ngibuyele muva ngokufanayo futhi ngayo yonke indlela ukuthola imihlangano emifishane ngizozama ukuba nayo ngiphume njalo busuku ukuze eli ngibe cishe nemizuzu engamashumi amathathu futhi ngikhuluma ngento ethize ngokuphilisa ngokukankulunkulu noma into efana nalokho futhi noma nini lapho ngilungela ukwenza itape futhi kuphakathi kokuthi ngizokhejima ngehlele lapha kwingemuva yokokwatulo noma enhle ethabelekele noma kwenye indawo lapho ngenza khona itape lapho siyoba phakathi kwethu ngingasho engikuthandayo kanjalo kodwa niyabo ujesu khumbulani niyabo ngifanele ngibhekisise uma ngibone labo bantu ngokuphelele nje ngokuqhosha behambe besuka ngicabanga ukuthi ngizamile ukukuveza kulokhu kuza kuyisigayekaye phezu kwabo abakwazi ukukusiza ngiyabathethelela niyabonga ngokungalaleli nokubona izinto uNkulunkulu azenzile namanje abazenzi namanje ngisakhuleka uNkulunkulu bathethelele futhi ngikusho ngokusuka enhlizweni yami ngikusho ngoba inkosi yami yakusho kodwa ngifuna ukuzwa enhlizweni yami kuqala ukuthi ngempela ngiyakwenza angizehlukanisi nabantu angifuni ukwenza lokho niyabonga ngoba nginomlayezo wabo insindiso ngifanele ngiphume phakathi kwabo niyabonga manje ngiphuma nabakamthathu emunye nama-Methodist, ama-Baptist, iLuthela, iPentecostal, ama-Seventh Day Adventist futhi nayo yonke enye into ngoba ngifuna ukusindisa lokho bekulahlekile uma ngingakwazi ukukungenisa ukubakhombisa kukhanya futhi Nkosi ibe nani ngibe neqembu lethu lethe lincane lemihlangano lapha angazi noma ninalo noma qhabo uhlelo lapha uma abanye benu ngizolushiya lulele lapha umelusi uzonifundela lona lapho esizohlangana khona futhi uma inkosi ithanda lokho ngokuthi inkosi ithanda anginakho ukuhola kubo nje ukuphuma ukuzama ukwenza noma yini engingayenza futhi uma kunabathandiweyo ngapho phakathi lapho bengathanda ukuza komunye wemihlangano ngani babhalele incwadi futhi batshele bathamele omunye wale mihlangano uNkulunkulu nibusise kumnandi kunibona futhi striker nodadewethu striker nani nonke bantu lapha manje abanye babo angazi ngisho amagama enu kodwa ngiyana azi ngofakazi kukamoya ongcwele ukuthi ningabafowethu nodadewethu futhi uthando lwami nenhlonipho kungokwenu futhi kuyintokozo inkulu ukuba sezizanze lapha nani futhi ngiyazi ukuthi ninedina lenu lilungisiwe kanjani lapha nizoba nenhlanganyelo encane edina kuphela ngivisa ukuthi kungenzeka benginganamathela ngapha futhi ngiyazi ukuthi kuhle ngiyazi ninabapheka babedlula bonke ezweni ngiyazi ukuthi kunjalo kodwa mhlawumbe ngizofanele ngizitholele lami ngehembega ngikhuphuka kodwa noma kunjalo nginezinsuku ezinqunyelwe ukubonana ngifanele ngizenze isikhathi sami sabelwe nje kancanyana lapha futhi kancanyana lapho nonke niyaqonda ngiqinisekile akusikho ukuthi bengingefuni ukuhlala uNkulunkulu yakwazi lokho bengingeke ngehlele ezansi lapha niyabo umunye wathi ngehlela izansi lapho futhi ushumayele kubantu abangamashumi amathathu lapho ubungashumayela okufanayo ezinkulungweni eziyishumi na impela lokho akwenzi nayimuphi mehloko usayizi ngifuna ukubona lapho kwemukelwe khona ngaphonsi iparele lakho phambi kwezingulube ziyajika futhi ziwanyathele ngaphansi kwezinyawo zakho khona ke uzophenduka futhi zikudabule niyabo kodwa awuwaphonsi amaparele akho lapho futhi ngizwa lokho engikusho lapha akusikho ukuphonsa amaparele phambi kwezingulube ngicabanga ukuthi kuyakhombisa abantwana amagugu angawabo niyabo atholwa kuphi amagugu ngesinye isikhathi na enkuncukucwini nokungcola uke wawuqaphela umduze lapho uvela khona na ngaphandle ngqoko iphansi emgodini omincikayo wechibi futhi uyaphothana emini nobusuku ukuba uye kukhanyeni kodwa ume uke wafika kukhanyeni uyaqhakaza nembali yenhle kakhulu khona noma kuphi uyilokho umduze uphuma ekungcoleni komhlaba namanyala
ilapha amagugajela khona asongwa phandle lapha kulesi esiyigolide simose sizwe lapho uthola ukuthi igolide liphansi kungcoleni lapho uthola khona amarubi namagugu kusekucucucwini yokungcola kunjalo impela yilapho sonke sivela khona ekucucucwini nokungcola okuvela ezweni kodwa lawa lapha ngingumhlwayi wenzani umhlwayi na uzingela egolide kodwa ke uma enza uyalicebezelisa futhi uyalishaya futhi alincibikalise futhi uyalilungisa lena imayini yegolide niyabo ngibuka ngedlula lapha ngaso sonke isikhathi ngenzela amagugu amahle niyabo ngiwathole phandle lapha ndawo ndawo othulini futhi ngawapholisha futhi ngithi kozi nanka nangumfowethu nangumkristu ozele ngokusha nanto elihle nenekazelise elincane nangomuhle ophakathi nendawo wesifazane osekhulile ye wesifazane osemusha noma ngabe yini nahamba nkosi bangamagugu akho babeke emqheleni wakho nkosi bazokhanya kuze kube phakathi naphakathi kanjalo ngize ngilibone shalom ukuthile kukankulunkulu akube nani kulungile melusi oza lapha kulungile unkulunkulu akubusise manje futhi ngizonibona nonke kamuva kancanyana